See, brother,
niyabona mnake tunevile uyakholelwa ekubekweni tandla niyabona nginemibutho leli dlanzana manje ngitoyithola lena kusasa ebusuku ngoba anginaso isikhathi sekunibukela yona yonke kusihlwa mhlawumbe emlayetweni wayitolo ebusuku manje uma noma ngubani anembuto kunoma ngumuphi umlayeto vele uyibeke etulu ngobusuku bunye futhi ngingayithatha ngebusuku lobulandzelayo.
Now tomorrow night I would like to find
manje kusasa ebusuku ngizothanda ukuthola noma kuba nabo njalo labanye bafundisi uma kungenteka uma kungenjalo labanye labalungile besilisa labethembekile noma besifazane lesingababita esikhatsini sesidzingo kuthi esahlakalweni kusasa ebusuku siyacala emva kwemlayeto kubeka tandla futhi nangamoya longcwele. Bese ke kutoba khona unelithuba lakho lekuhlala khona lapha uma ufisa onke emaholide uma kuthatha sikhathi lesidze kangako kufa. Bese ke uma kungenjalo uma ufisa kuya ekhaya lakho leni sitojabula uma ungafinyelela endaweni lapho khona nje ungathi ukuthi utoyapi. Sifuna kuthola labanye bafundisi inombolo tabo uma bathi vakashi inombolo tabo lapho bahlala khona lapho singasheshe sibathole khona futhi sithole munye ekhaya linye lomunye kulelinye namunye kulelinye kuze baninike imiyalo nine lento ofuna lesibusiso lesikhulu lesikhuluma ngaso umbhaphathiswa moya loyingcwele. Itolo ebusuku besikhuluma ngokuthi wawuyini wawuyini umoya loyingcwele na futhi simthole kuthi nje ucishe abe ngiko konke uNkulunkulu lasethembisa kona kuye sithole loko libandla laNkulunkulu lelitokudzinga simthole kuthi uluphawu umdududi kuphumula nekuthokoda nekuthula nekuvuka ekufeni futhi konke loko uNkulunkulu lakwethembisa ebandleni lakhe kukumoya loyingcwele. Futhi manje kusihlwa sifuna ukushumayela nge noma ukukhuluma ngaye ufundisa ngaye nginemakhasi lathi akabe mathathu noma abe mani emakhasi etihloko lapha noma imibhalo ngaye lapho khona itola ebusuku ngishiye iCruden Concordance yami ibekwe lapha futhi angayitholi futhi ngiyifunisise ngamandla amonke namhla imibhalo. Manje nakusasa kusihlwa sifundzisa ngekuthi kwakuyini inhloso yaNkulunkulu ekuthumeleni moya loyingcwele na wani yena uma ayindlo lenkulu kangaka pho kungani uNkulunkulu amthumela na. Bese ke kusasa ebusuku sifuna ukukhuluma ngekuthi ngabe ngewakho na uthi umthola kanjani na nekuthi wathi kanjani uma sewumtholile na. Bese ke emva kokuchetha lokho nemibhalo sikuchaze ngemibhalo sisebenzise imibhalo ethinteni tonke kutawuthi ke labo labafuna moya loyingcwele batowuta lapha ngembulini futhi ke ngiyethemba imvuselelo iyachubeka kusukela lapho kuchubeke njalo uchubekela embilike namoya loyingcwele. Manje njengoba kungathi kusasa ebusuku labane ngingendeka bathi kuhlala sikhashana emakamelweni endlini yokukhontela ngibona ukuthi uma singathola abafundisi labaningi impela nalabo bantu lesebanelwati ekuholeleni bantu ukuthi bemukele moya loyingcwele ukuthi bakhuthade ukuthi baye ekhaya nene wesifazane nemyeni wakhe noma nalomunye lofuna moya loyingcwele loyalwe ngalokwenele ukuthi kufanele kwendiweni. Uma nje ungahle unikethe inombolo yakho yelucingo noma likheli kumfundisi usihlwa noma kusasa ebusuku vele unikethe umnakethu nevile lokho ke kutothi sida ubuthanela umhlangano vele nje unikethe inombolo yakho yelucingo lapho singafinyelela khona kuwe bese uthi ngitoba khona uthi uma thine ufuna kungibeka ekhaya uma kungowesifazane ayedwa konake siyothumela wesifazane uyabona kulona wesifazane. Bese ke uma kukusekhaya lapho kunendvodza nemkayo ngani singathumela umshumayeli futhi singakujabulela kubambisana nani ngoba ngiyati niyabambisana nonke niyakuthakasela loku loku kudzingeke kakhulu futhi khumbulani loyo lohlenga umphefumulo ekudukeni kwakhe usibekele intumbi yesono niyabona na.
And the bride of Christ is
Nemlobokati waKristu ulambile futhi womile. Uyahelwa kubeleka bantwana baNkulunkulu. Futhi manje kusihlwa ngaphambi kokuthi sifunde imibhalo. Ake sikhothamise inhloko yethu kwesikhashana sikhuleke. Futhi singakakhuleki nje. Nine lenikhothamise inhloko yenu. Ningaba naso sicelo na. Vele niphakamise tandla tenu nithi uNkulunkulu ngesizotha ngiphakamisa tandla tami. Nginesidzingo ngikhulekela kuthi utongisita ongkhosi uNkulunkulu anibusise ngamunye wenu uyathi bona tandla tenu ingelosi sethi tibhale phansi ticelo tabo futhi babelo sezulwini manje siyeda sisonzela kuwe futhi ngemkhuleko lokukuthi akungabateki ukuthi umkhuleko sewuvele wendiwe emkhatsini webantwana baNkulunkulu kusihlwa kulendzawo lencane Nekuthi amaculo sekahlatshelelwe futhi sinetinsitiyo letiphakamisiwe ekujabuleni lokuthokotisako ekudumiseni uNkulunkulu. Davide wathi uyongena ebandleni lalabangcwele futhi atisa ngeticelo takhe. Futhi kusihlwa tibethi nentandla engxenye mhlawumbe singathi emashumi lasiphohlongo emaphesenti alabo labahleti kulesakhiwo kusihlwa baphakamise tandla tabo bendela ticelo. Uyakhombisa Nkosi kuthi impela singeke sahamba ngaphandle kwakho sifanele kuba nawe lusuku ngelusuku.
You are our life, our joy.
Wena ukuphila kwethu, kuthokotha kwethu, impilo yethu, emandla ethu lasiqinisako, kuhlala kwethu, sivikelo sethu, lihawu lethu esitheni.
And we just could not fight.
Futhi singeke nje silwe lempi yekuphila ngaphandle kwakho. Ungeke nje sikwenteke enhlobo ukuthi sikwende. Futhi sifanele ngalokuphelele sethembele kuwe. Ngoba siyathi ukuthi sihamba sithabula kuleli mnyama naleli hwalele live. Zawo tonke sitha sikakile. Ngekuniketa tethiyo nabosochaka. Indlela tethu Nkosi tibekwe tigcwele mosochaka besitha ukuthi sisikhube. Nathi futhi siyathi ukuthi ekupheleni kwendlela sinaleso lesithe sigothi lesinelithundi lesibithwa ngekufa lesitohamba sithabule kuso Nkosi ngubanike loyobamba tandla tethu ke lapho sifuna kwathi wena manje Nkosi sifuna kwathi ukuthi wena unetandla tethu futhi nathi sinesandla sakho Buze sibe naleso siciniseko lesigcilile ukuthi uma sesifika kuleso sikhashana lesikhulu sekugcina sekuphila kwethu sekungena kulowo mnyango lobitwa ngekufa ukuthi sikhone kusho kanye nalongcwele wasendvulo ngimathi yena emandleni ekuvuka kwakhe ekufeni futhi ngiyathi ukuthi uma abita ngiyophuma ekhathi kulabafile Manje baba enkulunkulu singakhulekela ukuthi ubusise ticelo tethu nekubuthana kwethu busisa emavi akho Kuthi uma ngingisho noma yini lena kuphambana nelivi lakho noma intando yakho wena usenawo emandla ekuvala umlomo njengoba wenda emgodzini wemabhubesi ngesikhathi Daniela akhona Futhi siyakhuleka Nkosi kuthi utovula tindlebe netinhlitiyo kusihlwa kuthi futhi udale kutho kulamba nekoma Wangathi bangoma kakhulu bathe bangalale noma baphumule noma kuphi aze umdududu efike
We believe that we are living
Sikholwa kuthi siphila etinsukwini tekugcina ethundini lekufika kwakhe futhi lemilayeto icondziswe lapho Nkosi kukubantu kuthi balalele bathathe secwayiso futhi kwangathi kusihlwa singavele sihlubele ikhasi njengamanje silibeke ngale eceleni kwelibhenji sithi Nkosi uNkulunkulu ngisitsha sakho Vumela umoya wakho ungene ududuleke kimi ngibumbe ungende ngibe njengokuthandza kwakho ngitonikela inhliziyo yami emandla ami konke kwami kube kwemsebenzi wakho Sive ngothi asikethi lapha kuthi sibukwe kulobusuku lobunemvula asiko lapha ngoba nje kungekho ndzawo lapho singaya khona silapha ngenxa yalecinile lengcwele inhloso lengcwele etinsitweni tethu loko kukuthi sisondzele edude nawe Sathi kuthi uthembisile kuthi uma siyosondzela edute nawe nawe uyosondzela edute nathi kuthi kungako silapha loyo longena alambile akayuphuma alambile
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness said
Babusisiwe labalambela bomele kulunga kwasho Jesu ngoba bayosuthiswa Futhi uma sicela singwa asiyuke mukela litshe sinaleso siciniseko futhi uma sicela inhlande asiyuke mukela inyoka kodwa uNkulunkulu babe wethu utosondla ngemana yasezulwini livi lakhe namoya wakhe lofakaza ngaye
Answer our prayers, Lord, and our requests.
Phendula imikhuleko yethu, Nkosi, neticelo tethu. Njengoba sichubeka silindzela wena egameni la Christu Jesu siyakhuleka. Amen.
Now, you that's keeping
Manje, gini nine lenibhala phansi lemibhalo. Uma ningavula kanye nami kuJohane longcwele futhi sahluko selishumi nakune sifuna ukuqala esahlukweni selishumi nakune saJohane longcwele futhi ase sicale cishe evesini lelishumi nakune Johane longcwele 14:14 sithi nje kufunda ingcenye yalombhalo manje kuloku nitothola leningi ingcikithi yale lengifuna ukukhuluma ngako kusihlwa futhi kumbulani nine ninemabhayibheli lanemagama labovu kubhalwe ngalokubovu kungiko ngemavi lakhulunywa ngujesu cobo lwakhe Ngakho ke singaqiniseka ukuthi impela kutoba njengalokho ashito emazulu nemhlaba kutawe ndlula kodwa live lakhe lingeke lehluleke manje sitofunda kusukela evesini lelishumi nakune lesahluko selishumi nakune
If ye shall ask anything in my name I will
Uma nicela lutho egameni lami ngitolwenda sethembiso lesibusiso kangaka pho
If you love me keep my commandments and I will pray the father and he
Uma ningithanda gcinani imiyalo yami futhi ngitawucela babe futhi aniphe lomunye umdududu wekuthi ahlale nani phakathi
Even the spirit of truth
ngisho umoya weliciniso Lo live lelingeke limemukele ngoba lingamboni. Manje nini lendobe nifunda eBhayibhelini leseGreek nitokubona ekhathi lapha. Hayi kubona lapho kuchaza kuconza ngoba live alimconzi. Lo kuliciniso sibili ake ngikufunde futhi manje.
Even the spirit of truth
ngisho umoya weliciniso loyo liciniso loyo live lelingeke limemukele ngoba lingamboni futhi lingamati kodwa nine niyamati bani lo mthududi
for he dwelleth with you now
Ngoba uhlala nani manje sikhathi samanje uhlala nani futhi uyoba kini Ngabe uyini na yena lo mthududi
I will not leave you comfortless Anyone knows that I am
Angiyunishiya ningenamthududi ngi noma ngibani uyathi ukuthi ngi sabito selucobo ngiyeda kini
Yet a little while and the world seeth me no more but ye
Usesikhashana nje nelive lingeke lisangibona kodwa nine nito kodwa niyangibona nini ngoba ngiyaphila nani nitophila futhi
At that day you shall know that I am in my
Malolo suku niyokwathi nine kuthi ngikubabe wami nani nikimi futhi nami ngikini Utoba lapho ingcikitsi wemicabango wami kodwa sitothi kufunda siqhubekele phambili kancane ake ngiphindze ngifunde lokho manje futhi ngalolo suku lusuku lolukhulu lusuku lekwehlulela ngalolo suku niyokwathi nine kuthi ngikubabe nani ngikini nami ngikini
he that has my commandment and keepeth them
loyo lonemiyalo wami futhi ayigcine nguye loyo longithandzako naloyo longithandzako uyothandwa ngubabe wami futhi nami ngiyomthanda futhi ngitibonakalise kuye
Judas said unto him not Iscariot
Judas wathi kuye hayi Iscariot ngosi kwentiwa yini ukuthi uyotibonakalisa kithi hayi even na loko icosmos iluhlelo lelive uma unako lokufundwa emphethweni lapho utochaphela kimi ngu-G kuthi ngalapha cosmos noma luhlelo lelive lawo ngemasonto nalokunjalo niyabona utokwendiwa yini ukuthi wena utibonakalise kithi ungatibonakalisi kubona ungakwenda kanjani wena
Jesus answered and said unto him if a man
Jesu waphendula futhi wathi kuye uma umuntu angithanda uyogcina emave ami amen
and my father will love him and we will come
nababe wami uyomthanda futhi sitokuya kuye futhi sihlale naye
He that loveth
loyo longangithandi akagcini emave ami angahle agcine emave lisonto kodwa agcina emave akhe niyabona
and the words which ye hear is not mine
nala mavi leni livako akusilo lami kodwa lababe longithumile ngikhulume lokukini ngisehleti nani
but the comforter which is the holy ghost whom the father will send
Kodwa umthuthuti longumoya longcwele babe la yomthumela egameni lami uyonifundisa tonke letinto leti futhi alethe tonke letinto leti loko ngemavi akhe engumbulweni yenu noma yini lenginitshele yona yini inhloso ke yaNkuluNkulu la ithumelela moya longcwele na kwangathi angengeda tibusiso takhe evini lakhe
Jesus said that At that day you'll know
Jesu washo kutsi ngalolo suku niyokwathi nine kutsi ngikubabe nababe ukimi futhi ni ngikini nani nikimi
Now if we were going to say this Now remember
manje kuwe besitosho loku manje khumbulani loku kutoba setapeini Soma business lo ngumKristu ngephandle kweLouisville wangibitha esikhatsini lesingesithele sendlulile uthi wathi uyadumata bhili kuthi lemilayeto njengoba ushito itolo ebusuku awufinyeleli etinkulungwaneni letingemashumi lamane lapha esikhundleni selikhulu nemashumi lasihlanu noma emakhulu lamabili bantu labangemakhulu lamathathu ethabanekele lakho lelincane ngathi mnumzane etinyangeni letisithupha kusukela manje uma Jesu alibala umhlaba wonke jikelele uyokuva lokho yabona na
them tapes go all over the world
lama tape aya emhlabeni wonke niyabona wonke jikelele
and therefore we are
futhi ngakho ke siyafundzisa lapha manje lesikholwa ukuthi kuliciniso futhi lesithole ukuthi uNkulunkulu ukuqinisekisile kithi ukuthi kuliciniso
The purpose
manje inhloso kwakuyini inhloso yaNkuluNkulu ekuthumeleni moya longcwele na manje ngingakubhala phansi lokho Johani welishumi nakune uqala eversini lelishumi nakune futhi sifunde sahluko sonke kusekela
God's purpose we find here in
inhloso yaNkuluNkulu siyathola lapha ekuthumeleni moya longcwele Kwakuyinhloso yinye kuze uNkulunkulu uchobo lwakhe akhone ukuhlala ebandleni lakhe futhi achube emacebo akhe kulo libandla. Kuthi uNkulunkulu beka kuKristu achuba emacebo akhe ngaKristu waphuma kuKristu wangena ebandleni achubeka nemsebenzi wakhe ngelibandla. Manje siyathi ukuthi uMoya loNgcwele uyini sitholile itolo ebusuku kuthi uNkulunkulu. Manje uma sicabanga uNkulunkulu babe njengoba Jesu akhuluma ngaye lapho babe wakhe uNkulunkulu indvodzana njengaJesu uNkulunkulu umoya longcwele njengoba simbita kanjalo namuhla.
Now that does not mean that there is three individual
Manje lokho akusho ukuthi kukhona labathathu ngamunye boNkulunkulu labehlukene. Kusho ukuthi munye uNkulunkulu etikhundleni letintsathu.
May we say it like this? All that God was.
Ake sikusho kanjena. Konke lokho uNkulunkulu beyangiko. Wakuthululela kuKristu ngoba watithulula cobo lwakhe. Wakuthululela kuKristu.
Christ was the fullness of the Godhead.
Na Kristu beka kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba. Konke lokho Jehova bekangiko wakuthululela kuKristu.
And all that Christ was.
Nako konke lokho Kristu bekangiko wakuthululela ebandleni. Hayi kumuntu munye kodwa emtimbeni wonke. Nako lapho sibuthana khona ebunyeni siba nemandla. Konke lokho uNkulunkulu bekangiko kwakho kuKristu.
All that God was in Christ.
Nako konke lokho Kristu bekangiko kukini. Ngoba uNkulunkulu wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu. Timothe wekucala sahluko sesithathu ulivese eshumi nesithupha. Uma ukubhala phansi. Ngaphandle kwekuphikisana, yinkulu imfihlakalo yobuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni futhi simthinza ngetandla. uNkulunkulu Jehova wendiwa inyama futhi wahamba emhlabeni futhi sambona ngemehlo ethu. Nyathi esahlukwende sifanako saJohane welishumi nakune Philip wathi Nkosi sikhombise babe kutose netisa. Jesu wathi benginani isikhathi lesidze kangaka Philip kepha awungathi
When you have seen me you have seen
Uma ubone mine ubone babe kepha usho kanjani kimi ukuthi sikhombise babe na uNkulunkulu wendiwa inyama.
Now here it is.
Manje nako babe kwa uNkulunkulu ngethulu kwenu sisho njalo bese solo sikhona kusukela kuAdam.
God the Father was
uNkulunkulu babe beyangethulu kwaMose nebantwana baIsrael ensikeni yemlilo.
Then God with us in Christ walk with us talk with us.
Waseke uNkulunkulu anathi kuKristu wahamba nathi wakhuluma nathi wadla nathi walala nathi. uNkulunkulu ngethulu kwethu uNkulunkulu anathi futhi manje uNkulunkulu ukithi. Konke uNkulunkulu beyangiko kuta kuKristu. Konke Kristu lebeyangiko kuta ebandleni. Kuyini na? uNkulunkulu asebenda ngekhathi kuwe. Noma ngikuphi even lapho afuna kukubita khona, wena ukhona khona lapho. Asebenda ekhathi kuwe, kwenda intando yakhe lelungile. Sifanele kumbonga kakhulu kanjani pho uNkulunkulu ngalokho.
God the Holy Spirit is sent for the purpose.
uNkulunkulu umoya loyingcwele uthunyelelwe inhloso yaNkulunkulu. Ahlala ebandleni lakhe. Ahamba kumnyaka ngamunye asebenza intando yakhe uNkulunkulu.
When man makes fun of you, they're not making fun of you.
Uma umuntu ahlekisa ngawe, abahlekisi ngawe, bahlekisa ngalowo lokuthumile.
So Jesus said, "Blessed are ye when."
Ngakho Jesu wathi, "Nibusisiwe uma abantu bakhuluma konke lokubi ngani, bacamba emanga ngenxa yegama lami. Nibusisiwe." Kanti futhi bonke labo labaphila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayohlushwa. Ngoba lapho uNkulunkulu atibonakalisa ichobo lwakhe kuKristu, bamtonza, ubantu bamtonza kabi kakhulu na. Libandla, libandla lamtonza kabi kakhulu. Bamtonza kabi kwendlula sithakwa. Bamtonza kabi kwendlula bonke labanye bantfu. Kwaba libandla lelamtonza. Ngako ke, uma ubona iCosmos, luhlelo lelive, live alimatanga, uchaza libandla, lelibitwa kanjalo, alimatanga.
He came to his own and
weta kubakhe nebakhe abamemukelanga kepha bonke labamemukela ngebuningi babo labo wabapha emandla ukuthi babe ngemadvodzana kaNkulunkulu labo labakholwa egameni lakhe.
Oh, how we should love him and worship him. The purpose.
Oh, sifanele kumthanda kakhulu simkhonde. Inhloso yaNkuluNkulu afuna kuba senhlanganyelweni.
Like before we leave that text.
Njengokuthi nje ngaphambi kokuthi sishiye leso sihloko, ake sisebenzise lokho. Netinsuku taRuth emthethweni wekuhlengwa. Nasikhathi naWome ashiye live ngenxa yokuvivinywa. Tikhathi letimatima. Waya evela kaMowabi lebe basivuvu nje labatishaya emaKristu ngoba bakaMowabi bavela endvodzakatini yaLothi futhi bebathiwa makholwa futhi bayinhlanganisela yase ke iyafa indvodza yakhe nemadodzana akhe lamabili afa futhi lapho sebabuyela ekhaya naWomi Ruth na Naomi sebabuyela ekhaya yakhe lomunye wabomalukatana bakhe opa wathi yena utobuyela evela kubo kuNkulunkulu bakhe nasebandleni lakhe nakubantu bakubo. Na Naomi wetama kutshela Ruth ukuthi abuyele emuva kepha wathi bantu bakho babantu bami uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami. Lapho ufela khona ngiyofela khona nami. Lapho ngigcwatshwa khona ngiyongcwatshwa khona nami. Futhi angiyubuyela emuva. Ngesikhathi uma umuntu abambe umbono, akwendi mehluko ukuthi bantu bakhe bathini. Udoya ngale ufike ube ngumgicikile ongcwele noma lokuthide. Loko akwendanga mehluko kuRuth. Kwakunenhloso yaNkuluNkulu lebe imele igcwaliseke.
And just as sure
futhi njengoba impela nje nilambele moya lo ingcwele kusihlwa kuyinto letsite kuwe lekuthonsako ukuthi inhloso yaNkuluNkulu empilweni yakho ifanele igcwaliseke njengoba kwakunjalo nje kuRuth. Lendzaba imnanzi kakhulu akuvumi nje ngiyekele kwesikhashana. Niyawathi umthetho wokuhlengwa kuthi ngesikhathi Boaz niyayathi indzaba yaRuth kuthi kwakhwimitha kanjani ensimini futhi wathola umusa emehlweni aBoaz. Futhi ngaphambi kwekuthi amshade kwakufanele ahlenge konke loko lalahlekelwa ngiko naWomi. Futhi lokunguye kuphela lobekangahlenga lifa laNaomi lelaseliwile emthethweni wekuhlenga kwakuba sihlobo sengadi lesidvute kuwe. Kwakumele kube tihlobo ngaphambi kwekuthi akwadi kuhlenga. Futhi leto kwakuthi ihlobo takhe lesidvute kuwe kakhulu. Futhi kwakufanele akwende kube sibonakaliso lesatiwa abantu bonke ngaphandle kwelisango noma kuvuma phambi kwebantu bonke kuthi ukuhlenge konke lokho naWomi bekalahlekelwe ngiko. NaBoaz wakwenda ngekukhumula sicathulo sakhe phambi kwemalunga wase uthi uma kukhona noma ngubani lapha lona noma yini yaNaWomi mine namuhla ngiyihlengile. Futhi nguleyo ndlela uNkulunkulu lenda ngayo walandzela imithetho yakhe lucobo. uNkulunkulu angeke alandzele akunike umthetho munye kuthi ulandzele bese yena ulandzela lomunye ulandzela imithetho yakhe lucobo. Ngakho ke uNkulunkulu kuze ahlenge libandla lelilahlekile live lelilahlekile indalo lelahlekile
God who is infinite in spirit to redeem the lost human
uNkulunkulu longena siphetho emoyeni kuze ahlenge sive lesibantu lesilahlekile. uNkulunkulu qobo lwakhe uba sihlobo umuntu indvodzana layidala esibelethweni samaria. Wase ke wenda sibonakaliso noma bufakazi ngaphandle kwemasango aseJerusalem waphakanyiselwa emkhathini wemazulu nemhlaba futhi wafa wase uhlenga yonke into futhi ngekopha wangcwelisa libandla kuze yena qobo lwakhe ahlale kulo futhi ahlanganyele axoxisane nalo. Leyo ndzawo leyalahleka yekuhlanganyela ensimini yase-Eden lapho uNkulunkulu bekehlela khona njalo kusihlwa sikhathi senkonzo. Ngike nacaphela na uNkulunkulu bekehla ngekuphola kwelilanga kushona kwelilanga. Kukhona lokutsite uma sekucala kuba sebusuku. Bantu bacabangela ibandla nangankulunkulu. EmaKristu ubona lilanga lishona uyachonza kuthi lilanga lakho liyashona futhi ekupholeni kwakusihlwa bekehla acucisane nabo futhi lapho walahlekelwa nguleyo nhlanganyelo ngoba sono sasingeke simvumele akwende waseke wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu kude akhone kubuyela kumuntu futhi ahlale kumuntu bese ubuyisela umuntu esimeni sekucocisana naye futhi bese umbuyisela lilungelo lakhe lebekaliphiwe nguNkulunkulu nguloko lakwenda nguleyo inhloso yamoya longcwele ngubabe futhi uNkulunkulu uyise ahlala kini asebenda emasu akhe kucedzela lisu lakhe lekuhlela
making you a co-worker
asebenda kuwe akwenda ube sisebenti kanye naye akunika indzawo akunika ingcenye mayelana nalowile umnakenu natsathewenu lolahlekile akunika umoya wakhe neluthando lwakhe kuthi uhambe uyofuna labalahlekile njengoba enda ensimini yase-Eden Adam ukuphi na wenda loko ke moya longcwele wesilisa noma wesifazane uma ashaya enhlitweni yabo bese uthatha indzawo yakhe yekuhlala kukhona komela nekulambela imphefumulo lelahlekile nguleyo indzaba emihlanganweni namuhla akukho kuthinza kwamoya lokwenele kuwo kuhambela imiphefumulo yalabalahlekile nalabafako lokukhulu kwakha ligama noma lisondo noma sakhiwo noma lihlelo esikhundleni seluhlelo lwekuzuza imphefumulo kuthabukisa kanjani pho singahlala kakhulu kuko uNkulunkulu wathithululela kuKristu kunjalo Kristu wathithululela yena lucobo ebandleni
therefore now watch at that day you will know
ngako ke manje caphelani ngalolo suku niyokwati nine kuthi ngikubabe nani nikimi nami ngikini ngalolo suku niyokwati ngoba kukuthi yonke lento ilicebo linye lekuhlengwa kwehlela phansi uNkulunkulu abuya kutohlala ngikhathi futhi ahlale nabo futhi acocisane nebantu bakhe njengoba enda ekucaleni manje ke athi angalibeka nje etimeni tekulikhulumisa libandla lakhe abeke libandla lakhe endzaweni lapho angatihambela kulo kalula cobo lwakhe futhi alithandze futhi ancenge futhi ahlanganyele khona ke kutawube sekufika iEden uyothatha libandla lakhe alibuyisele emuva lapho la lamshiya khona libiyele eEden futhi lapha ya lapho lawa khona lona manje kulapho lalaqala khona kuthi liqale noma liwe kulapho lalitothathwa libuyiselwe khona ngo libe nako konke kungabi nacala kwekuhlengwa ababuyisela emuva ngo kuleyo ndzawo futhi libandla selibe 7 isikhathi lesithe futhi libandla empeleni emva kwenguquko kwemakhulu lalishumi nesihlanu eminyaka yetikhathi tebumnyama Luther waba ngumguculi wekucala kuvela emva kokuhamba kwabapostoli kwaseke uma kufika Luther uNkulunkulu wathi kuthi bhojo kancane moya wase umthululela ebandleni ekulungisisweni kwaseke etinsukwini ta Wesley wathi kuthulela imbijana yakhe ekungcwelisweni futhi njengalokhu umnyaka bewusolo uchubeka ukhula kuze kube sesikhathini sekugcina uNkulunkulu bekasolo agcwalisa libandla lakhe ake ucalade nje uthole ukuthi kuliqiniso yini lokho noma cha bukani eminyakeni wemaluthela nine nemfunda umlando bukani imvuselelo yabo nekuthi bendani bukani kuthi yayindlondlobele kangakanani imvuselelo ya Wesley kuthi bebanemandla lamaningi kangakanani kepha engcosaneni ngesibalo. Ngicisa etinsukwini tePentecost ukuthi bebanemvuselelo lenjani ngaleso sikhathi, ukuthi yayingkhulu kangakanani ishanyela kabandi. Futhi iOur Sunday visitor liphephandzaba lemakatholika liyavuma ukuthi emapentecostal akhicite sigidzi nemakhulu lasihlanu etinkulungwane talabaphendukile ngeminyaka munye bawendlula onke lalamanye emabandla anzawonye. Ikatholika yona yakukula kuphela kushiwe njalo sigidzi kuyabo impela iSunday visitor liphephandzaba lelithiwa iSunday visitor yakhipha statement ukuthi emapentecostal abendlulile. Futhi kumbulani kuphenduka kwepentecostal kukuphenduka kwekugcwaliswa ngamoya longcwele. Engcosaneni ngesibalo kwekuqala nje ngaseceleni kwendlela lencamula emkhathini wetakhiwo ngephandle laphaya nelugitali loludzala nebesifazane bebangakhoni ngisho ukuthenga liphela emasokisi lamathe. Balale ngephandle emzileni wesitimela babuthe umbhila futhi bawusile futhi benetingwade bantwana babo. Kodwa lifinyelelephi na? Lilibandla lelime linemandla kunawo onke even namuhla. Hayi emehlweni elive kodwa emehlweni aNkulunkulu. Ngoba uyalifakazela ngaloko labendela kona, utithululela yena lucobo kubo, amthululela ekhathi. Caphelani manje ukuthi kwendekani. NkuluNkulu atithulula yena lucobo kubo. Manje libandla selifike endzaweni kusukela kuLuther, Wesley nemvuselelo iyachubeka kuPentecost. Namanje kulomnyaka lesitha kuwo manje. Ngawo lo moya loyingcwele lokunengi nje kwawo. Manje ngesikhathi lawo maluthela emuva le asinziswa athola ingcenye yamoya loyingcwele. Ngesikhathi ama-Methodist angcweliswa lowo kwakungumsebenti wamoya loyingcwele. Niyabona kwakuyingcenye yamoya longcwele bebangakapheleliswa ngaphandle kwethu kusho umbhalo. Niyabona na? Manje nkulunkulu njengoba kukhanya sekuqale kukhanya etinsukwini tekugcina ubheke kithi into lenkulu kithi ngoba lapho lokuphiwe kukunengi kuyobutwa lokunengi. Ngako utobuta lokunengi kithi kuna njengoba enda kumaluthela noma emamethodist ngoba sihamba ekukhanyeni lokukhulu nemandla lamakhulu nalobukhulu bufakazi lobukhulu kunalobo bebanabo. Manje sinebufakazi lobukhulu bekuvuka ekufeni. Sinetindlo letinengi ngalokwendlulele letiqinile lokunengi lokuqinisekile kunaloko lebebanako. Kodwa kunjengoba ngishito ekolishi lemaluthela esikhathini lesingesithele sendlulile bathi sinani thini? Ngathi umuntu wahlanyela insimu yembila emadlebe ekuqala lamancane ahluma wase uthi ayibongwe inkosi ngesilimo sembila. Kungashiwo nje ukuthi bekanawo kodwa empeleni bekanawo kusesebangeni leliselisha emva kwesikhashana kuba sicu bese kuphuma sishakado kubo lokwakungema-Methodist. Uma utobukisisa imvelo utobona uNkulunkulu asebenda. Kukhona imfihlakalo lelele lapho lete ihambisane ngisho nanenkonzo yami. Niyabona na? Loko kubukisisa imvelo. Niyabona ukuthi kwenda kanjani, ukuthi mnyaka muni nekuthi sikhathi sini ungabona ukuthi uphila kuphi. Bukisisa lo mnyaka. Manje ke ema-Methodist bekathi shakado babuka emuva kumaluthela bathi sinekungcweliswa aninalutho kuwo. Emva kwesikhashana kusuka kuleyo mpova kusukela kuma-Methodist kwavela luhlavu lwesikhwebu leyo kwakuyiPentecost. Nako lapho khona kulungisiswa sigaba sinye sakhe kungcweliswa lesinye sigaba sakhe moya longcwele lesinye sigaba sakhe iPentecost. Luther, Wesley, iPentecost. Manje yendani iPentecost na? Ngiyayifanisa ngoba iPentecost yabuyisela kungesilo licembe lelihlata kungesiso sishakato. Kodwa luhlavu lungeke luthi esishakatweni angidzingi kukusebenzisa wena noma sishakato singeke sithi ecembeni angidzingi kukusebenzisa wena. Ngoba lokuphila lokufanako lokwakusecembeni kwenda sishakato, lokuphila lokufanako lokwakusesishakatweni kwenda sikhwebu. Futhi kwaba libandla lemaluthela lelenda libandla lemaweseli, kwaba libandla lemaweseli lelenda iPentecost. Kodwa iPentecost ini na ukubuyiselwa kweluhlobo lolufanako loluhlafu lolwashona emhlabathini ekuqaleni. Kubuyiselwa konke kugcwala kwemandla ePentecost ngempaphathiswa moya longcwele niyabona etinsukwini tekugcina. Oh kuyindlo lenkulu ukubuka kukholwa nekubuka. Manje kulomnyaka lesiphila kuwo manje lo mnyaka lona ungethulu kwePentecost. iPentecost seyitakhele etinhlanganweni futhi yaqala kukhohlisa ngalokunengi ngetinhlangano. Singuloku futhi singulokwa. Loko imvelo nje akukho longakwenda imvelo. Batokwenda loko licebo kubo ukuthi bende loko. Kodwa libandla selichubekele phambili selingene kulokukhulu laba nemandla ngalokwendlulele. Kukubuyiselwa kwetiphiwo futhi bantu bePentecostal labanengi abakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu inkonzo yethu ingelosi nemandla aNkulunkulu. NemaPentecostal lamanengi ibita lemibono lengiyibonako ngadevele inhlangano letinengi atifuni ngisho nekuva ngawo ePentecost. Niyabona sihambe sendlulela ngale kwaloko njengoba nje emaMethodist bekabita emaPentecostal ngekuthi ayahlanya ngoba akhuluma ngetilimi, njengoba nje emaLuthela bekabita emaMethodist ngekuthi ayahlanya ngoba amemeta. Niyabona na kodwa konke kungilokuvela kumoya loyingcwele ngangekuthi libandla lelikhulu seliyagcwaliswa nswi futhi ligcwala sakuthuma. Haleluya. Ngemandla lamakhulu aNkulunkulu somandla lize lifike endzaweni kuze kuthi yona kanye lemisebenzi lendiwe nguJesu iyatibonakalisa ebandleni ngomanje. Sisedvute bangani. Ake ngime lapha umzuzu nje kuthi ngithole ukuthi uNkulunkulu umbekeleni moya longcwele ebandleni. Ngininikethe lomunye umfanekiso kude nathi. Emuva testamentini lelithala uma umntana indvodza yayitakhela likhaya ithole makoti wayo leyo indvwa yokuqala bese ke iba yindvodza lenkulu njengenhlangano loko kwakukuhle. Indvwa lelandzelako lendekako bese kuba khona kutalwa kulelo khaya kulapho lamo yalo engcwele. Niyabona sekufike lomunye umoya lokwawuyindvodzana. Leyo ndvotsana yayingakangameli konke kanjalo futhi yayingabi indlalifa ize ifike eminyakeni lothide futhi kwakufanele ivivinywe kucala. Yebo futhi ke bebanemthetho wekubekwa kwemntana kini nini bafundisi kubekwa kwendvotsana nguloko lelengikhuluma ngako manje. Niyabona bese kuthi uma seyifika ezingeni lekuthi ibekwe Jesu waniketha umfanekiso lomuhle ngako entsabeni yokuguculwa simo. Njengoba ngishito uNkulunkulu angeke aphambuke emithethweni yakhe kuthi ende noma yini. Uma unemthombo losiphethu ethi kwaleli gcumalele ufutha emanti kuyo yonke indzawo emoyeni bese kuthi ethi kwaleli lelinye ligcuma ngalapha unesilimo lesishako ngema ethi kwaleli gcuma umpongolode. Oh manti geletela ngalapha ugcwalise lesilimo sami. Oh manti finyelela kulesilimo sami angeke aze akwende. Kodwa uma utosebenta ngalokuhambisana nemithetho yekutigeletela ungasinisela leso silimo. Unemuntu logulako lolele lapha noma soni lesilele lapha noma umuntu lofuna kuba kahle longakhoni kuyekela kunatha akakhoni kuyekela ligwayi longakhoni kuyekela inkanuko netinto. Uma nje utosebenta ngokuhambisana nemithetho yaNkulunkulu vumela moya loyingcwele angene lapho konake akasesuye wakhe lucobo. Yena utoyiyekela leyondlo ngoba moya loyingcwele uyamthatha. Kodwa ufanele usebende ngalokuhambisana nemithetho yaNkulunkulu imigomo yaNkulunkulu. Manje eTestamentini lelithala uma lomntwana adalwa bebambukisisa babone ukuthi bekatiphatha kanjani kuthi phatha bese ke uyise angisomabhizinisi lomkhulu ngalesikhathi mhlawumbe alapha emashumini lamane noma emashumi lasihlanu bekangenasikhathi sekufundisa lomntwana yena lucobo. Ngakho bekathola ngaleto tinsuku bebede tikolwa tesive njengoba sebanato manje. Ngakho bebanaloyo lebebambita ngemfundzisi noma umkhulisi tishela wesikolwa. Futhi lo tishela wesikolwa bekasuke angilokahle kakhulu kulabo langabathola kuze abe neliciniso futhi amtshele iciniso uyise ngakho. bese ke uma lo mfana sekefike ebangeni lelithithe asithi besaphadlile uma lo mfana bekasigelekece nje angakalungi angenandzaba nebhizinisi yababe wakhe konke lebekakucabanga nje bekukusoma nekugijima nebesifazane noma anatha noma agembula noma adlala umjako wemahhashi lo mfana bekahlala njalo ayindvodzana kodwa bekangalokothi abekwe esikhundleni sekuba nelifa kuko konke uyise lebekanako kodwa uma bengumfana lolungile futhi asebhizinisini yeyise futhi wafakazela ukuthi ungumntwana lokahle bebabese-ke baba nemcimbi bebathatha lo mfana bamkhiphele esitaladini bese bamembathisa ingubo lemhlophe bese bamchwakelisa etikwesikafela kude lonke lidolobha limbone bebenta lidzili nejubhili bese-ke uyise uba nemcimbi wekumbeka bekabeka indvodzana yakhe lucobo ebhizinisini yakhe lucobo lapho-ke le ndvodzana yase ilingana neyise ngalamanye amagama kube bekungaba ngunamuhla ligama lale ndvodzana eshekene belitofana nekutsi leyise nje manje caphela kuthi unkulunkulu wentani ngesikhathi indvodzana yakhe idalwa wayiyekela yathe yaba nemashumi lamathathu eminyaka ayihlola ayivivinye wase-ke uyinika iminyaka lemithathu yekuvivinywa lokumatima kwase kuthi-ke ekupheleni kwekuvivinywa lokumatima lapho sekabonile kuthi indvodzana yakhe yase itongena emsebentini weyise indzaba yekuguculwa simo incwadi yaluka yathatha Petro, Jakobe naJohane bofakazi abathathu bakhuphukela esicongweni senzaba futhi lapho uNkulunkulu wenda imithetho yekubekwa kwemntwana yena babuka etulu babona Jesu netimpahla takhe takhanya tawamhlophe njengembane futhi kwathi lapho lifu limsibekela neliphimbo lavela efini futhi lathi lena indvodzana yami lethandzekako yiveni ngitohlala phansi manje ngingabe ngisasho lutho loko lekushoko kungumthetho neliqiniso manje libandla lendlule kuleto tikolwa lashada emuva ngaleya kadzeni lase liba lihlelo inhlangano kodwa niyakhaphela kutala kwaveta lenye into futhi manje selifike endzaweni lapho libandla lepentecostal nekutala lokusha lihloliwe futhi lavivinywa futhi manje selita endzaweni uNkulunkulu akasebenzi ngelibandla nje njengenhlangano akasebenzi ngelibandla ngelicembu lebantu usebenza ngelibandla njengamunye yedwana umuntu ngamunye ebandleni futhi manje sekufike esikhathini futhi akusiyo imfihlo sonke siyakubona uma umuntu afakaza naNkulunkulu amthanza uyamthatha amkhiphele kuye lucobo nzawanathide lapho embikwetingelosi umendela lokuthide umphakamisela lapho ebukhoneni bankulunkulu bese umphatipho futhi amgcwalise bese umhlalisa ngephandle ngulowo mnyaka lesiphila kuwo
that saved the Lutherans.
Lo moya longwele lofanako lo wasinzise maluthera, wangcwelisa emamethodist, lo wabhaphathisa emapentecostal. Manje uhlela kahle kubuya kwenkosi Jesu. Lapho liyoba nemandla lamakhulu, lo mtimba uyota kuleli cembu, libandla, leliyoba thonsa bonke libakhiphe ethuneni, liyoba khona luvuko. Uwaloko-ke moya longwele. Yini moya longcwele na ngaphandle kwethu bangeke bapheleliswe baphila elusukwini lunye ngaphansi kwaloko siphila kulolunye lusuku uma sitha singena njengemfula lokhukhulako ngito moya kaNkulunkulu uyowuphakamisela lizinga yabona na siselusukwini manje emuva laphaya bebangakahlakaniphi ngisho ihafu kunanamuhla bebangeke bakhone kwenta ibhomu ye-atom noma imoto bebete isayensi netinto njengoba sinato manje kodwa netinto tetinto letiyimfihlakalo kutama kusho ukuthi umuntu waphuphuthwa wabuthana ngeluthulu loludzide nalokunjalo uthi bathathe kuhlatiya lokudzide bese betama kukufakazela kuze bende baphi inkolo ngebantu Kodwa manje uma simdinga umoya kaNkulunkulu phakamisa izinga kuyini na uthulelela ekhathi umoya wakhe bese ke labo labaphumulile ngaphandle ngaleya ethuneni noma ngaphansi kwealtar yaNkulunkulu njengoba kusho umbhalo bayamemetha uyoze kube nini inkosi na uyoze kube nini na uyoba sikhathi lesingakanani na uNkulunkulu ulinzele mina nawe libandla lilinzele mina nawe Sikhathi sekubekwa kwemntana lapho uNkulunkulu angathululela kithi kugcwala kwakhe emandla akhe luvuko lwakhe kuthi uma libandla naKristu lisondzelana ndzawonye kuze kuthi Kristu abonakale emkhathini wethu kuthi avuse labafile bese siyahamba singena eluhlithweni manje sitawuthi sikhombise emva kwesikhashana kuthi ngulabo kuphela labagcwaliswe ngamoya longcwele labaya kulolo hlwithi ngoba labo labanye lebe bafile abaphilanga sikhathi lesiminyaka leyinkulungwane kunjalo kuphela abantu labagcwaliswe ngamoya longcwele lekungibo bonke labaya ekuhlwithweni manje uNkulunkulu wanikeza moya longcwele ngina lomunye umbhalo lapha kuJohane 14:12 lo ngumbhalo lowejwayelekile impela kubo bonke abantu lapha ethabanekele ngiqinisile ngithi kini lolo lokholwa ngimi manje ningalivumelelo gama lokholwa kube kwangathi linibuyisela emuva ebandleni ngeligama nje bathi yebo ngiyakholwa impela ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu uyindodana yaNkulunkulu nadevela ukholwa ngalo okufanako kunjalo impela iBhayibheli lathi uyakholwa kodwa umbhalo uyasho kuJohane ukuthi akukho muntu longabita Jesu ngekuthi uKristu kuphela ngamoya longcwele Unako eqinisweni ngembhalo ake ngitsi kuma umzuzu nje lapha ngaphambi kokuthi ngicethe kufunda usuke ungakaphenduki uze wemukele moya longcwele kunjalo usakholelwa kuwo moya longcwele ukhulume nawe futhi sewumvume phambi kwebantu Devela unendwe lefanako ngiyamkholwa ukuthi uyindodana yaNkulunkulu wenda njalo na Devela kodwa wena uhamba uconze ngakuye
When Peter had been called
Lapho Petru sekabitiwe futhi walungisiswa ngekukholwa inkosi Jesu Kristu futhi kuJohane 17:17 Jesu wabangcwelisa ngelivi ngoba livi laliliciniso futhi bekalivi Johane wokuqala uthi ekuqaleni bekakhona livi nalivi bekakuNkulunkulu livi bekaNkulunkulu nalivi waba inyama uthi wakha emkhathini wethu
He was the word.
Bengalivi ngako wabangcwelisa wathi babe akhuluma namoya longekhathi kuye ngibangcwelisa ngelivi yena cubo lwakhe ngekubeka tandla takhe ethi kwabo livi lakho liliciniso lelavele lakhuluma nje wase uba khona esibelethweni sewesifazane Oh impela angeke sekwendeke abe nginoma ngayipi lenye indlela kunalelivi laNkulunkulu kuthi limbonakalise ngiyabangcwelisa wabanika emandla etikwemimoya lemibi baphuma wabhala emagama abo encwadzini yokuphila eliwundlu wase uyabathuma Johane Mateyu welishumi wase ubanika emandla etikwemimoya lemibi bakhipha imimoya lemibi benda nemisebenzi nakanjalo njalo Base bayabuya bathokoda bathi ngisho nemadimona ayasithobela. Wathi ningathokothi ukuthi emadimona ayanithobela. Kodwa nithokotele ukuthi emagama enu asencwadzini. Na Judas bekanabo. Niyabona ukuthi angasondzela kakhulu kangakanani. Wakhuphuka wathe wayophumela ekulungisisweni. Wachubeka njalo wathe wayongena ekungcwelisweni. Kodwa wakubonakalisa kuphi ukukhanya kwakhe na? Wathi veta kuphi na? Ngaphambi kwePentecost wakhombisa imibala yakhe. Caphelani lo moya uyoba ngolokholwa kakhulu futhi utende longcwele kunalabanye ngangoba ungakhona uze ufike kumoya longcwele uthi bato ujuba khona lapho nje lo ngulo moya aniuboni na ukhuphuka umphiko uKristu uthi Jesu wathi iyosondzelana ndzawonye etisunte kugcina iyodukisa bona lalabakhethiwe uma bekungentela kodwa khumbulani kulabakhethiwe kuphela labayowubona uNkulunkulu ubita ngekukhetha nini anijabuli yini ukuthi ningulomunye wabona aninjalo yini bantu lapha kusihlwa kwathi ukuthi lokuthi site enhlitiyweni yenu kuyadlukuda ngifuna lo moya lwengcwele ngifuna wena Nkosi enhlitiyweni yami na loko kungoba nkulunkulu wabhala ligama lakho encwadini yokuphila yeliwundu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba wakusho loko akekho umuntu longeta kimi kwasho Jesu uma babe wami angakamdonsi kucala nabo bonke loyo lotha kimi ngitobapha kuphila lokuphakathi yini kuphila lokuphakathi na ngumoya loyingcwele kuphila lokuphakathi thatha lelo gama ulibuke esigrikini kuthi lathi zowi zowi ngumoya longcwele bonke labo babela ngiphe bona batokuta kimi nabo bonke lotha kimi ngiyomupha moya longcwele futhi ngiyomvusa ngelusuku lokugcina ngiyokwenda kwasho akusiko kungathita noma kulinganisela ngako ngiyokwenda konke lokho lokutako futhi nginikete ukuphila lokuphakathi uyovuka ngoba unekuphila lokuphakathi ufanele ede angeke afe njengoba nankulunkulu angeke afe Oh bangani bami labathandzekako labavela kulolonke lelive nakuleli dolobhana uma nje kuphela ngingakhona ngeliphimbo lami lebundu ngibeke enhlitweni yenu bumgcoka bekwemukela umbhaphathiswa moya longcwele kungaba sambulo lesikhulu kakhulu lesimangalisako lowake waba naso empilweni yakho ubona ukuthi yini ufanele ukwende Ake ngikucacise lokho kwekuthi awukaphenduki. Petro bekasindisiwe, wakholwa inkosi, wayilandzela, Jesu wamtshela ukuthi bekangubani, wamenda amlandzele, wamnika emandla etikwemimoya lemibi, futhi wamngcwelisa. Kodwa emva konke lokho, futhi waba ngumkhulumeli lomkhulu welicembu, njengoba emakatolika bekangakubita ngokuthi ngumbishopu welibandla noma papa noma ngabe kwakuyini induna yelibandla noko Jesu wathi ngebusuku bekukhashelwa kwakhe uyangithanda yini Petro na futhi wathi Nkosi uyadi wena kuthi ngiyakuthanda wathi yondla timvu tami wakusho loko kathathu Na Petro wathi, uyathi wena kuthi ngiyakuthanda, ngiyoze ngihambe nawe, kude kube sekupheleni, futhi ngiyohamba nawe ekufeni, nakanjalo njalo. Wathi, lingakakhali kathathu ligcuthe, utawu bese ungiphike kathathu.
He said, but Peter, I'm praying for you. Listen, that's not all of it.
Wathi kodwa Petro ngikukhulekele lalelani akugcini lapho ngikukhulekele futhi uma sewuphendukile uqinise bazalwane bakho uma sewuphendukile bekamemetile mhlawumbe bekadansile emoyeni yena bekende tonke etinhlobo tetinto kodwa bekangamemukeli imoya longcwele nonko
after you are converted Then strengthen
your Uma sewuphendukile uqinise bazalwane bakho lelo liqiniswe chuba licebo lakhe manje ake ngicetsele kufunda Johane 14:12 manje esahlukweni selishumi nakune nelivesi lelishumi nakubili Jesu wathi ngiqinisile ngithi kini loyo lokholwa futhi ungeke ukholwe kholwa ngimi ungakholelwa kuye bangakhi laba kucondza koloko thanini amen Niyakhumbula etendweni telishumi nemfica ngiyakutonza kuyekela lokhu lapha kodwa kufanele ngikusho njengoba kufika kimi etendweni sahluko selishumi nemfica ngesikhathi nomshumayeli webaptist lobekangummeli futhi waphenduka futhi bekashumayela athola abantu basinziswe futhi bekanekuthokota lokukhulu bathokotela nje futhi bamemeta banenkonzo tendo telishumi nesiphohlongo akhwila naPriscilla bekesa kuphatha itolo kusihlwa futhi bebahambele kuyombona futhi bebathi ukuthi bekayindlotha ledumile futhi bekangilofundzako Futhi bekafakaza ngeBhayibheli ukuthi Jesu bekayindodana yeNkulunkulu athi umbhaphathiswa kaJohane kuphela bekangawathi umbhaphathiswa moya longcwele noko ngako wathi Aquila naPriscilla leyo ndodana nemkayo bathungi bemathende lamancane lokuthi Paula bekangumthungi wemathende naye futhi bebemukele moya longcwele ngaphansi kwekufundisa kwaPaula bathi sinemnakethu lomncane lotoke nyukela lapha ake athi ukukhuluma nathi kancanyana njengako Futhi lapho Paula eta amuva shumayela amathi ukuthi beka indoda lethumile wathi namemukela yini imoya longcwele kusukela nakholwa na bathi asathi kuthi kukhona kwasamoya longcwele nje wathi pho kukuphi noma ligama sibili lesigriki lapho lithi nabhaphathiswa kanjani na bathi sesivele sibhaphathisiwe ngujohane umbhaphathisi manje caphelani ukuthi phawula wathini phawula washo ukuthi johane empeleni wabhaphathisela ekuphendukeni hhayi ekuthethelelweni kwedono kodwa ekuphendukeni athi ngiloko lena kukholwa uma wemukela kristu njengemsinzisi loconzene nawe ukholelwa kumbhaphathiso wamoya longcwele lowo akusiwo umbhaphathiso wamoya longcwele bazalwane bami labangemabhaptisti kuliphutha lo munye umnakethu wathi kimi ngalele linye lilanga wathi mnakethu Branham noma esikhathini lesendlulile etinyangeni letendlulile wathi mnakethu Branham Abraham wakholwa nguNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kulunga ngathi liciniso wathi yini lokunye umuntu langakwenda kunekukholwa na ngathi nguloko kuphela umuntu langakwenda nguloko kuphela langakwenda namuhla kukholwa nguNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wamnika luphawu lokusokwa sendlulile kuko itolo ebusuku njengesibonakaliso sekuthi bekalwemukele lukholo lwakhe kuye futhi namuhla aze uNkulunkulu ukholwa kuye uma umamukela njengemsinzisi loconzene nawe kodwa uma uNkulunkulu sekakunika luphawu lwamoya longcwele ukubeka luphawu uze uyofika lapho uya khona eliphakathini lakho manje nine mabhaptisti uthatheni lokho futhi ngiyohamba nani ngiye ekuphepheni kwaphakadze yebo mnumzane ngoba ningamtsabukisi moya longcwele wankulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kuze kube lusuku lwekuhlengwa kwenu awukabekwa luphawu ngekukholelwa kuye kodwa ubekwa luphawu ngamoya longcwele basefesu 4:30 ningamtsabukisi moya longcwele wankulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kuze kube lusuku lwekuhlengwa kwenu loko kukubeka luphawu uma sewuthole umusa kuNkulunkulu futhi ukubeka luphawu ngamoya longcwele loko kunjalo ngoba iBhayibheli lathi akekho longathi Jesu ungukristu kuphela ngamoya longcwele wena uthi ngiyakukholwa ngoba umfundisi washo njalo uqinisile kodwa loko akukubali wena ngiyakukholwa ngoba live lisho njalo loko kunjalo kodwa loko akusiko kwakho loko akukubali wena indlela lengiyokuphela longasho ngayo ukuthi Jesu ungukristu ungesikhathi moya longcwele efika kuwe bese uyafakaza kuthi utifakazele cobo lwawo uyimvothana yaNkulunkulu kuleyo ndlela kuphela lowathi ngayo lovuko ungesikhathi moya longcwele afakaza uma sekefikile yena moya longcwele uyofakaza ngami anikhombise tintfo letitako alethe letintfo leti lengitishito etinkumbulweni tenu aniyuze nikuthole esikolweni nabona na uyoletha letintfo leti etinkumbulweni tenu manje sifuna kufunda sithi kuqhube kancane kulo mbhalo manje Johane longcwele 14:12 ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini loyo lokholwa ngimi le misebenzi lengiyendako mina naye utoyenda nale mikhulu lokukuthi kuhunyushwa lokungiko lapho kuthi le minenga lokwendlulele uma ufuna kulibuka imisebenzi lemikhulu kunalena utoyenda ngoba mina ngiyakubabe uma aya kubabe moya loyingcwele utofika ngabe kunjalo na Nomunye umbhalo wathi uma ngingahambi umduduti ngeke ede kodwa uma ngihamba ngitobuya futhi ngibe nani ngibe ngishokini ngiyabona uNkulunkulu anani angetulu kwenu kucala anani kuKristu akini ngamoya longcwele uNkulunkulu akini manje lemisebenzi lengiyendako mina nani intawo yenda akusiwo lomunye umsebenzi kodwa uNkulunkulu ufuna kuletha moya longcwele ngekhathi kini kuchubeka nalowo msebenzi ofanako lebeka wenda akuKristu lo msebenzi wawungathingeki kakhulu kangako entsukweni taluda lelo kwakulibandla laNkulunkulu kwakunga wathi kuthingeka lokuthite egcaca kancanyana etinsukweni ta Wesley ngoba live iBhayibheli lathi liyoya ngekuba buthakathaka futhi liya ngekuhlakanipha futhi liya ngokuba libi sonke sikhathi si live liya ngekuba libi sonke siyakwazi lokho Ngani umuntu wenda tindwa namuhla leto ekhulini leminyaka lendlulile lobe ungeke ucabange ukuthi kuyoba khona umuntu lonesibhuku kangako kwanze bubi sonke isikhathi nalababi bayokwenda lokubi kakhulu sonke isikhathi kwasho umbhalo kakhulu kakhulu ngako moya loyingcwele bekasola chubeka kwakukhona kuphefumulela kwakhe lokuncanyana nje kuluda kuphuphutha kwakhe lokuncane kuWesley nekuphuphutha kwakhe lokuthe kujula kuPentecost manje kuphefumula namoya sekuyafana liyahlangana liletha loko kuphuphutha lokunemandla lokufanako kwamoya longcwele njengoba enda emuva le kubonakalisa imisebenzi lefanako layenda emuva le ibonakaliswa khona namuhla into lefanako qaphelani ukuthi Jesu wathini ngicinisile ngicinisile ngithi kini indodzana ingeke yende lutho ngaphandle kwaloko lebona uyise akwenda kucala loko uyise lakwendako ukukhombisa indodzana babe uhlala kimi wenda imisebenzi niyabona na
now notice shares another thing I'd like to say right here as Jesus said
manje qaphelani naye lenye into lengitsandza kuyisho khona lapha njengoba Jesu wathi njengoba babe angithumile mina njengoba manje qaphelani njengoba babe angithumile mina nami ngiyanithuma njengoba babe wamthuma kanjani babe na lo babe lo wamthuma wehla avela ezulwini wahlala kuye waphuma wathi ngenda sonke isikhathi loko lokuthokotisa babe wami nabona na bekahamba enda loko uyise bekamkhombisa ukuthi akwenze angendi lutho ngaphandle babe wami angikhombise kuqala lo nkulunkulu lo wamthuma bekangekhathi kuye futhi njengoba babe angithumile mina indlela lefana kobabe langithume ngayo nami ngiyanithuma kuyini na nkulunkulu akini achuba ini na le misebenti lefanako iyafana Jesu wathi loyo lokholwako loyo lonami ngekhathi kuye moya loyingcwele loyo lokholwako losavele akufakazele kuvuka kwami athi kuthi ngingekhathi kuye loyo lokimi uma nihlala kimi nemave ami ahlala kini manje uthi ngihlala kuJesu kodwa impela angikholelwa kuphiliseni kwaNkulunkulu loko kukhombisa ukuthi akekho lapho ngiyakholwa nguJesu angikholelwa kumoya longcwele kulolu suku hayi njengoba bebanaye emuva laphaya loko kukhombisa ukuthi akekho lapho moya longcwele uyofakazela lonke livi lowalikhuluma akasuye umqambi mama akesabi muntu noma inhlangano akadzingi ukuthatha muntu amehlise uyakhuluma bese uhlala nako uma leti phakeme naletonakele naletifundzile noma njengoba sikakubitha sithi icebi letibusako uma tingafuni kumemukela uNkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kulamatshe uyothatha tigebengu nebadayisi betshwala lokungekho emthethweni nayo yonke lenye into futhi akuvuse uNkulunkulu angakwenda futhi uyakwenda uNkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kulamatshe ukhona lotokwenda ngoba uNkulunkulu uma nihlala kimi nemavi ami akini niyocela leni kuthandzako ngoba nicela evini lakhe nelivi lakhe likuphila likhulume uma uNkulunkulu akushito futhi unesiqiniseko ukuthi ukushito moya longcwele uyafakaza ukuthi lelo livi liqinisile ngako ke nako la ukhona mnakethu kukhulume nako ke zani kulenzaba cubuleka ungangabathe enhlitweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho lokushito kutofezeka akusuwe lo lokhulumako kodwa ngibabe lohlala kuwe nguye lo lokhulumako akusuwe lo lokhuluma kuleyo ndzaba ngubabe lokuwe akhuluma kuleyo ndzaba ifanele isuke onke amazulu nemhlaba kutawendlula wathi kodwa umoya wami ungeke noma livi lami lingeke lendlule impela lingeke lize lendlule babe manje le misebenzi engiyentako uNkulunkulu ebandleni lakhe kuchuba imisebenzi yakhe kungako athumela moya longcwele manje bekakwathi lokho yena bekathi ukuthi kwakungeke kwendeke ngaleyo ndlela ngako ngalenye indlela ngako wathumela uyise wathumela indodzana wabeka konke lokho lokusefone indodzana kuwe nemisebenti lefanako layenda yona leyo msebenti lefanako manje Jesu layenda nani into yenda libandla Ngeke wathanda yini kwenda imisebenzi yaNkulunkulu na? Jesu wathi, uma nifuna kwenda imisebenzi yaNkulunkulu, kholwani ngimi. Ukholwa kanjani nguye na? Ngeke ukwende uze uthole moya longcwele. Ngoba akekho longathi uyindodana yaNkulunkulu. Usho nje lokho lokushiwo ngolomunye umuntu. IBhayibheli lathi uyindodana yaNkulunkulu. Ngiyalikholwa iBhayibheli. Kulungile, iBhayibheli lithi uyindodana yaNkulunkulu. Ngiyalikholwa iBhayibheli. Umfundisi uthi uyindodana yaNkulunkulu. Ngiyamkholwa umfundisi. Make uthi uyindodana yaNkulunkulu. Ngiyamkholwa make. Umngani wami uthi uyindodana yaNkulunkulu. Ngiyamkholwa umngani wami. Kodwa indlela kuphela lengingasho ngayo ukuthi uyindodana yaNkulunkulu kulapho umoya longcwele angena futhi athakazela qobo lwakhe. Khona-ke ngiyathi ukuthi uyindodana yaNkulunkulu. Akekho umuntu longathi Jesu ungukristu kuphela ngamoya longcwele. Ha, akukho umuntu lokhuluma ngamoya kaNkulunkulu longathi Jesu uqalekisiwe noma athi bekangulenye imvo ngalolo suku futhi ungulenye imvo namuhla. Loko kumenta abe buthakathaka futhi abe mancikancika ngabe nomzana unguye itolo namhlanje phakathi noma ngimuphi umoya waliciniso uyokufakazela loko kulungile manje wathi le misebenzi lengiyendako nani futhi Johane 14:12 manje imisebenzi lefanako oh bathi libandla lenda umsebenzi lomkhulukati namuhla ngayiphi indlela na wathi le misebenzi lengiyendako Loko bathi yeboke inetithunywa tenkolo umhlaba wonke jikelele lo ngumsebenzi lomkhulu kade
But he said the works that I do
Kodwa wathi imisebenzi lengiyendako manje yende yende ukucala bese ke ukhuluma ngetithunywa tenkolo Namuhla ngikhuluma lapha esikhathini lesendlulile ngewaka Mohammed wathi Mohammed ufile kunjalo usethuneni kodwa ngalinye ilanga uyovuka Wathi uma avuka ethuneni umhlaba wonke uyokwathi ngemaawa langemashumi lamabili nakune. Wathi ninebantu nithi Jesu wavuswa eminyakeni letinkulungwane letimbili. Kepha akukho ngisho ingxenye yinye kulokuthathwa yebantu lekwatiko noko. Loko kungoba wakukhuluma ngaselihlangothini lwangasekuhlakanipheni. Wakukhuluma ngekubuka ngesimo sesikolwa noma imfundo. Kube leli lonke libandla laNkulunkulu lelikhulu kubalwa iKatoliki iProtestani onke kanye kanye belemukele emoya longcwele belive beliyoba sebuKristwini lobucinile beyingeke ibe khona into lekuthiwa bukomanisi beyingeke ibe khona into lethiwa kucabana noma butha noma bulwane noma inzondo Jesu bekayothi ihlalela esihlalweni sakhe sebukhosi nathi besiyothi ihambela emaparadesi aNkulunkulu sinekuphila lokuphakathi sihlale njalo njalo sesivele sivusiwe emtimbeni lomusha sihamba-hamba singasayuguga singasayuba mpunga singasayugula singasayulamba sihamba etinjabulweni tenkosi sikhulume netilwane futhi oh lusuku lwalumnanzi kangaka pho kodwa sende konke lokunye ngaphandle kwaloko la wathi hambani eheveni lonke nishumayele livangeli Lendani livangeli na akusilo livi kuphela kodwa ngemandla nangetibonakaliso tamoya longcwele lenda livi laNkulunkulu libonakaliswe livangeli ungeke ukwende manje Jesu bekakwathi lokho kuthi bekatohlala ebandleni lakhe ngakho ke bekathi kuthi siyoba netikolwa tekuhlakanipha kuthi ungeke wakuthola lokhu esikolweni sekuhlakanipha bayophikisana nako Ngoba laba kwatiko nje kuphela kufunda kwemuntu lothite lohlakaniphile sivume ukholo lesithite noma lihlelo labafuna kuphila ngalo ngako bayo kumisa kuloko bese bakwenda lilunga lalowo mtimba bese mnakethu bakucaphunele tindo letithite letiphuma kusivume ukholo letingabonakala kwangathi betinguleti phelele nje Libandla lelikhulu lelingcwele make lamela lokunengi kushaywa lamela lokunengi kugcotshwa wende njalo nadevela ukhahlelwe wakhishwa kunoma ngikuphi lapho akhona cishe kodwa usasolo achubeka ngalokufanako nje yebo mnumzane Oh bayotama kucaphuna leti ngako Jesu bekathi ukuthi kuyoba khona lomkhulu umnyakato yokuhlakanipha njengoba wawukhona etinsukwini takhe ekugezeni emabhodo nemaphani nekugcoka ingubo nabokhololo lababhekiswe emuva nayo yonke into njengoba bakwenda yonke letinto leti letehlukile labayodenda bekathi ukuthi bayokwenda loko ngako wathi manje ake nime umzuzu nje anginakunishiya nithi nzanzane ngitobuya futhi kuthi ngibe nani ngako-ke wathi le misebenzi lengiyendako niyoyenda nani Inhloso yokuthumela moya longcwele kwakukuthi uNkulunkulu achubeke esixukwini sebandla ukuthi abe asolo achubekile abonakalisa uNkulunkulu even kunjalo impela hayi ngesivumo kholo hayi ngelihlelo kepha ngemandla ekuvuka kwakhe nekwenta livi lakhe libe ngilosibili nekutsatsa sethembiso sakhe bese uma ngaseluhlangothini lwalabalidlanzana nekukholwa uNkulunkulu nekubuka tibhakabhaka letimnyama tikhweshela emuva nemandla aNkulunkulu angene engamele amen nguloko lakufunako wathunyelela loko-ke moya longcwele nguleyo lenhloso lamthumelela yona siyathi ukuthi uyini manje futhi kungaloko amthumela ngakho-ke ayikho lenye ingadi lenekungcwelisa abantu ngingeke ngikungcwelise nawe ungeke ungingcwelise ngoba sobabili sitelwe ngekulalana kodwa jesu wadalwa ngaphandle kwekulalana kunjalo ngakho ingadi yakhe yayingumngcwelisi nankulunkulu wehla wenta umtimba wahlala kuwo wachitha leyo ngadi kude kungcweliswe loku eqinisweni liyaxosha licala lesono nelihlazo kwase kuthi-ke ngekukholwa kukholwa kungulokho unkulunkulu wehla aconze ngqo wangena kulowo mtimba wemuntu ngekungcwelisa kwaleyo ngadi imente intalo ya-abrahama ngekukholwa kukholwa kuthi leyo ngadi yayiyofika leyo ngadi lemsulwa yayiyoba ngummangaliso njengengadi yakhe wahamba wawelela laphaya emva kokuthi bekasanjengalofile wakholwa uNkulunkulu iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu yena anemashumi lasikhombisa nesihlanu eminyaka budzala wakholwa wade waba nelikhulu nasara anemashumi lasithupha nesihlanu futhi wakholwa waze waba nemashumi layimfica futhi nguye wesilisa lobekasanjengalofile futhi uNkulunkulu wathi kuze bantu impela bangakugeji lokho mkhuphulele lapha egcumeni bese unikela ngaye abe ngumhlatshelo wathi etincekwini manini lapha nemnyuzi nilinze indvodzana nami sitobuya laphaya sikhuleke futhi indvodzana nami sitobuya oh utokwenta kanjani na abrahama wathi ngamemukela anjengalovela kulabafile futhi ngiyathi ukuthi lowo longipha yena anjengalovela kulabafile uyakwathi ukumvusa kulabafile uma nje kuphela ngigcina livi lakhe ngigcina livi lakhe uyakwathi ukumvusa kulabafile ngalokuphelele kukhuluma ngakristu nango-ke futhi nangaleso sakho ingadi kuphuma moya longcwele lowawutibophele wona emtimbeni lowawubitwa ngajesu leyo ngadi yangcwelisa indlela ngekukholwa kubita labahlengiwe noma labakhethiwe bankulunkulu futhi uma sewukwemukele loko namoya lwayingcwele sewukhiphe bonke buluhlata kuwe ungena ngco uNkulunkulu ucobo lwakhe kusebenta intsandvo yakhe phansi lapha loko kusho ukuthi basi unesikhalo nalona lomdzala lomunye sibanibani ngalapha wenta kuthi nekuthi nalo mfo lomdzala ukhuluma ngako uphambene nako umuntu logcwaliswe ngamoya longcwele uyokuma abhekane nako ngco amen futhi balalela bebangati lutho futhi bangakafunzi nje kodwa banaka kuthi bebakadze bana jesu utela loko-ke moya longcwele umdobi lomdzala lomncane beyangakwathi kusayina ligama lakhe kodwa wema lapho wase uthi ngubani lesitomkholwa umuntu noma nkulunkulu na amen akwatheke kimi sisatochubeka sishumayela egameni lajesu e sibinzile singaka pho bekathi kuthi bekanelikhaya ngaleya kunjalo bekasihambi nemfokati lapha bekafuna lidolobha lelitako bekachaza kuthini lowo mpristi longumzenzisi kuye na bekangaphansi kwekubusa kwankulunkulu wasezulwini lowavusa indlotsana yakhe kristu jesu wase umgcwalisa ngamoya wankulunkulu lowenta emazulu nemhlaba nako lapho ukhona bekangamesabi cha mnumzane kufa leni ngesikhathi bakhiphela ngephandle lapho loyo Stefane lomdzadlana wase uthi ubuyisele emuva wathi nine bonsamo tilukhuni labangakasoki enhlitiyweni nasetindlebeni nimelana njalo namoya longcwele njengoba kwenta bobabe benu nani ninjalo bathi sitokushaya uze ufe wathi beningeke nikwente loko kube ni sitokukhombisa ukuthi sitokwenta noma cha base bathumela emadwala lamakhulu bacala kumgcoba enhloko wabuka etulu wase uthi ngibona amazulu avulekile ngibona liladi lehla ngibona jesu eme ngasesandleni sekudla sebukhosi bakhe Uthi iBhayibheli alisho ukuthi wafa walala buthongo. Oh hey, ngiyayibona ingelosi yehla emchukula futhi impambatha njengeliswane unina wathe walala buthongo. Oh hey, impela nguleyo inhloso yamoya longcwele. Ngiloko ke uNkulunkulu la kuthumelela moya longcwele. Moya longcwele utela kukupha emandla. Nina leminye futhi imibhalo lapha umzuzu nje. Moya longcwele utela kukupha emandla. Ah, angikhoni ungakuthola lokho, ngikhashane kakhulu kusihlwa. Akuphe emandla, emandla emkhulu kweni. Thatha umuntu lophile impilo nelungile, kodwa bahlala behlulwa njalo. Oh, ngiyanitshela. Umuntu lolungile. Oh, impela ngiyayithanda inkhosi mina kethu Branham. Uhlala ehlulwa njalo, awuphendvulwa nhlobo umkhuleko wabo. Gwalisa lo wesifazane lomncane ngamoya longcwele ngalesinye sikhathi. Uqaphele ukuthi kwentekani. Uma aya phambi kwaNkulunkulu, akehlulwa. Uta ngesibindi sihlalweni sebukhosi saNkulunkulu akholwa unelilungelo ngoba uyindodakati yaNkulunkulu ngekutalwa. Sasa lo wesilisa lomncane lo nobugwala kabi basi umkhahlela indzawo yonke uthi awume kancane lapha manje ukhona lokugucukile. Niyabona unamoya longcwele ukupha emandla, impilo yakho seyigcwele emandla, ukupha emandla enkulumeni. Leni he labo bantu lebebesaba bemenge phandle lapho Petro, Jakobe, Johane, Luka nabo bonke labanye bese bafike ekameleni lelingetulu bathi oh akusekho lesingabe sisakusho bona buka lapha ya nangu yadokotela sibanibani nasibani ngephandle lapho nangu uyarabi sibanibani nasibani niyati bekane tikule tine tasekolishi yoke simelane kanjani naye na. Petro wathi, oh, ngiyakhumbula, ngiyithengisela inhlandi leyandotha ngalenye ilanga, yona yakhuluma, futhi ngangathi nekuthi yayikhuluma ngani. Oh, ngeke ngakhona nhlobo kumelana nayo. Kodwa yini leyenda, singena njani bazalwane na? Wathi, linzani. Yebo, sekuthi insuku letine silapha, qhubekani nje nilinze. Kuze kube kunini, nize. Yebo ke, ngabe uThito kuyoba ngelusuku lesihlanu na? Akazange asho ukuthi kuze kube kunini. Wathi, nize. Yebo ke bachubeka nje balinza kuze kube kunini na, nize. Tendlula tinsuku lethi siphohlongo, nize. Tendlula tinsuku lethi imfica, nize. Kwathi kugcineni uma lusuku lwePentecost selufike ngalokugcwele, bonke bebasenzaweni yinye banhlitiyonye. Nkulunkulu bekakathe angetulu kwabo efini lemlilo. Nkulunkulu bekahambe nabo emhlabeni. Manje lenye into letsite yayitokwendeka. Kukhona lokulungiselela kwendeka. Bonke bebasenzaweni yinye banhlitiyonye. Uthi mazinyane nje kwavela umsindo wezulwini njenge kuvunguta kwemoya lonemandla. Uthi wagcwalisa likamelo lonke lebebahleti kulo. Ilimi letehlukene dahlala ngetulu kubo. Yini lokwehlukene na? Lokwehlukene. Njenge kungingita nike namuva noma ngibani angingita na. Bayaye bathi niyabona abasho lutho. Lokwehlukene kuhlukanisiwe njengenselo lehlukene uchaza into lehlukene ekhathi ehlukene bebangakhulumi nje salutho bebangendi lutho kepha nje babanga umsindo nje ilimi letehlukene dahlala ethi kwabo kwaba ngathi kwakungumlilo. Oh abakhona ukuthi bamba base bagcwaliswa bonke ngamoya longcwele. Kwase ke kwentekani nabaya abaphumela etitaladini. Uphi lo Rabbi Jones na? Uphi lo mfo na? Futhi siphile sasithwaga lesihlakaniphile na? Nkulunkulu bekangethulu kwethu anamosi esihlahleni esivuthako wasondla ngemana yasetulu wahamba nathi iminyaka lemithathu nesithupha iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha lapha emhlabeni kepha manje sewukimi. Akusimle lengikhulumako nguye. Ngiyathi ukuthi ungubani futhi ngiyathi ukuthi ngingubani. Akusesimi nguye. Ngikhuphuleleni lapha. Nine madoda aIsrayeli nani. Nine lenihlala eJudiya. Loku akwateke kini. Akwateke kini. Uthi nilalele liphimbo lami. Nonke nine bashumayeli naborabi. Hey, emandle enkulumo. Oh, laba abakatsakwa akhulumela lidlanzana lelincane likhulu nemashumi lamabili babhekene netingulungwane letilishumi noma ngetulu. Laba abakatsakwa njengoba nine nicabanga njengoba nibona nje kodwa kuthi kuseli hour lesithathu lemini ngingumshumayelwe livangeli leligcwele Kodwa lokhu ngulokwa lokwakhulunywa ngumprofeti Joel. Kuthi kuyofezeka insukwini tekugcina, kusho uNkulunkulu, ngiyothulula umoya wami etikwayo yonke inyama. Newenu, nimbonile Maria ngephandle laphaya adansa emoyeni, akhuluma ngetilimi futhi achubeka na. Etikwayo yonke inyama, nasetikwethi ngekukati tami, ngiyothululela kwemoya wami. Ngiyoveta tibonakaliso mazulwini ngetulu, nasemhlabeni ngaphansi, tinsika temlilo, nekuthunya kwesimoko semandi. Nkulunkulu, bekasa kubantu bakhe ngaleso sikhathi. Amen. Yebo-ke, manje wawunatiphi tiqu temfundo na? Kuphi? Musiphi isikolo lowavela kuso na? Lowo akwendi mehluko njengamanje. Oh, uqala uthululela ekhathi umbhalo. Davide wambona ngaphambili. Inkosi njalo isembi kwami. Angeke nginyakatiswe. Ngetulu kwaloko futhi inhlitiyo yami yajabula. Ngoba nelulwimi lwami lwathokotiswa. Angeke ashiye umphefumulo wami eziwogweni. Futhi angeke yena avume lo ngcwele wakhe abone kubona. Ake sengikhulume kini ngekukhululeka ngakhokho Davide. Wafa futhi wangcwatshwa. Nelithuna lakhe lisekhona kithi namuhla. Kodwa ngemprofeti kwakubona ngaphambili kufika kwalolungile. Futhi akwateke kini kuthi uNkulunkulu sewenta yena lo Jesu lofanako loyo nini lenimbethele ngetandla letikhohlakele. Kwamenta kokubili iNkosi naKristu. Amen. Matotsa, nani bazalwane, sene njani-ke kude sisindiswe na? Wathi phendukani ngulowo nalowo wenu, futhi nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu, kuwo kuthethelelwa kwetono tenu, futhi nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele. Ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu, nesabo bonke labakhashane le, ngisho nabo bonke labo iNkosi uNkulunkulu wethu, leyo-ke ibabide. Amen. Kuphela nje uma uNkulunkulu asenabo bandla, uNkulunkulu unelibandla, uNkulunkulu unamoya longcwele, umasha nalo. Ngiloko-ke uNkulunkulu lakunikelela moya longcwele. Ngihlakaniphi tiyovela, ngihlala tiba khona, kodwa uNkulunkulu unalaba ingcosana ngesibalo ndawanathide. uNkulunkulu unelibandla lelincane leliyohamba likhonze phambili nemphaphathiswa moya longcwele, kubita kukhanya, futhi ngibo labayothi ngebufakazi babo behlulele live. Alisho yini iBhayibheli ukuthi Jesu wathi, babusisiwe labanenhlitiyo lemsulwa, bayombona uNkulunkulu na? Futhi alisho yini ukuthi labalungile, labangcwele, bayokwehlulela umhlaba na? Impela bufakazi benu namuhla uyoletha kwehlulela lokumelene naleli dolobha. Bufakazi bethu bempaphathiswa moya longcwele nemandla aNkulunkulu, impilo lengcwele ayoletha kwehlulela lokumelene naleli dolobha. Lapho lokhu labo lababekucala bayoba bekugcina, labo lababekugcina bayoba bekucala. Ngeke ngathi lutho ngasanki namudi ekuvukeni kwabo, abayokwathi lutho ngami kulokhu, kodwa ngilokuma kulokhu kwethula bufakazi, kanjalo nani. Futhi ngaloko ngekusabalalisa kukhanya kwakho nempaphathiswa moya loyingcwele, futhi nangetimpilo lenatiphila netindvo uNkulunkulu latendile kufakazela ukuthi uhamba lapha. Futhi ngekuhlakanipha kwabo besuka bakushiya bayohlulelwa ngalabangcwele. Sebavele behlulelwe, sebavele bakwendlulile. Oh hey, bengikhuluma ngemandla emkhuleko, emandla enkulumo, emandla empilo lengcwele. Amen. Uwe kwenta loko-ke moya longcwele. Labanye benu bantu nihamba nithi, yebo-ke angikhoni nje kuyekela kunathi, angikhoni nje kuyekela loku. Moya longcwele uthi ahlale kuwe kuthi wente konke loko lothi wena awukukhoni kusuke kuwe. Kunjalo wente besifazane bayekele kuhula tinwele tabo, ubende bayekele kugcoka tikhindi nemabhuluko kungabikho ukuthi landulela, ubende bayekele kucekethe. Oh yebo, uwaloko kukwendela impilo lengcwele, uyolandzela imiyalo yeBhayibheli sonke sikhathi. Wesifazane uthi kuthi nje kushisa kakhulu, kungcono ngigcoke ledi, kungibangela kuphathwa inhloko uma ngiyekela tinwele tami tikhule. Kodwa akukho daba ngamoya longcwele, ulapho kuthi ukwende kube njalo, uyolandzela livi ngco utokwenta njalo-ke emoya longcwele. Uwe kwenta wena ndvotha ubafulathele labo besifazane labangcunu hafu, futhi uyekele kubakhanuka nemalunga elibandla. Uwe kwenta njalo-ke, uwe kuthi ukwende uyekele kubhema nekunatha, bese uba ufuna kuba sikhulu, uyokukhipha loko kuwe, uyokuthobisa uma wenda loko. Uwaloko-ke moya longcwele, uwe mpilo lengcwele, kunjalo. Ukwende uyekele kuhleba, ukwende uyekele kudlala emakhadi, kushaye madayisi, nato tonke letinye tintfo lotendela ngale ekoneni. Uyokwenda uyekele kutendela noma kanjani ngendlela lowenta ngayo. Ungaphilelani ngekweliciniso nemkakho. Ngiloko loyokwenda. Kunjalo. Uyokuyekelisa kukwenda ufune kuganwa ngumkamuntu. Kunjalo impela. Ungiloko ke. Uwe kukwenda uphile impilo lengcwele. Kungemandla aloko ke moya longcwele. Kuthi ninake kwasetulu. Lapho uNkulunkulu ema umqondo waKristu ukini. Awukwati kungatiboni leto tinto. Uma utibuka uvele ujikise inhloko yakho. Kunjalo. Uwe kukwenda. Wena uthi angikwati kukwenda. Oh, angikwati nje kukwenda. Impela wena ungeke ukwende. Kodwa moya longcwele ufikela leyo nhloso. Ngiloko lowakwenda. Ufikela kukukhipha kuwe yonke leyo mikhuba lemitsala netinto lentendako. Loko kuhleba lokutsala utehlukanisa wena lucobo uthi akabonge uNkulunkulu. Ngimethodist angeke ngibe namsebenzi nalabo bagicikile abatsala labangcwele. Moya longcwele utela kukukhipha loko kuwe. Ngingumbaptist, ngumpresbyterian, ngeke ngize ngiye kuleso sicule sincane lesidala sebagicike labangcwele. Moya longcwele ufikela kutokhipha sonke leso stashi kuwe. Ngiloko lowakwenda. Kukugeza engatini. Kuayina akukhiphe. Ngiloko letela kuwena. Utela kutokuconzisa. Wathi uhlelembisa tindzawo letigwegwile. Ngiloko latela kutokwenda. Kukuconzisa. Kwenda tindzawo letiphakeme tehle. Wenda tindzaba tonke tibukeke kwangathi tonke tiyadansa. Kuhle kwetihanca letincane. Nawo onke emagcembe ashaya andla tawo kuwe. Inyoni tihlabela ngalokwehlukile. Tinsimbi tenthokotho tiyakhala. Akukho ukutilandulela. Ngiloko letela kutokwenda. Ngileyo ke inhloso yaNkulunkulu yokuthumela moya longcwele. Kute wende letindvo leti. Kuthi usebende uhambe emva kwakhe. Manje angifuni kunilimata kodwa nginitshelile ngilapha ngebucotho lobujule kakhulu kuthi nginganincindi yendeka ngitsi kugcumela emgceni zawana thithi futhi ngihlale neliciniso kodwa ngihlale lapha ya futhi ngikwende ngendlela lengeke inincinde kakhulu kodwa ngifuna kunitshela lokuthithe uma iBhayibheli lithi kuliphutha kwesifazane ukuthi awule tinwele takho futhi uthi unamoya longcwele kepha uhule tinwele takho ngiyatibuta ukuthi unaye yini ungahlanyi uma kwenda lokho kusakhombisa kona ukuthi kukhona lolunye luphawu lolumelene nawe uma iBhayibheli lithi kuliphutha kwesifazane kugcoka ingubo lephathelene neyo wesilisa kuthi nigcoka lama overall lamadzadlana nemabhuluko ngiphandle lapha emgwaqweni nini besifazane lesebakhulile ngiyacabanga umntwana omncane angaba wonke into kuthi bathidlalele nebafanyana netindlu kodwa bukani uma nini besifazane lesebakhulile lenine lishumi nesihlanu lishumi nesithupha lishumi nesiphohlongo leminyaka budzala kuze kuyofika kugogo ngephandle lapha emgwaqweni neliBhayibheli lathi kusinengiso emehlweni kaNkulunkulu kuthi wesifazane agcoke leto dindo futhi niyatigcoka noma kunjalo bese uthi unamoya longcwele na ngiyathi buta ngalesinye isikhathi moya longcwele uyolandzela live laNkulunkulu ngqo Nemshumayela emva kwepulpiti longenawo umusa lo wenele kulishumayela ngiyangabatha kuthi unaye kunjalo impela yebo ke uwaloko ke moya longcwele Uwe kuniketa kugcotshwa kumshumayeli. Uwe kuniketa bungcwele ecenjini. Uwe kubeka libandla eluhlelweni. Uwe kuletha bunye bamoya. Uwe kusihlanganisa ndzawonye ngemandla. Uwe kusihlanganisa ndzawonye ngeluthando, luthando lobuzalwane. Angikhathali noma ngabe uyiMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLuthera, noma ngabe uyini, kube sonke ngamoya longcwele, besibhaphathiselwe emtimbeni munye, bese siba ngemalunga emtimba kaJesu Kristu. Akukho lutho lolukhona, akukho lutho esikhathini lesithako, kulamba, indlala, akukho lokungasehlukanisa noluthando lwaNkulunkulu. Luthando laKristu, luthando laNkulunkulu lolukuKristu. Ngoba sithelwe ngamoya wakhe, sihlandwe engathini yakhe, sisidalwa lesisha, ngulowo uNkulunkulu letela kukwenda. Uwaloko ke moya longcwele. Yebo mnumzane, nguloko. Manje bantu ngibukene ebusweni. Tandla letinengi tiphakanyisiwe. Benina moya longcwele, niyabona? Impela bekakhona. Oh, manje ngitoke ngitsi kushayisa kancanyana nje lapha. Loku kuyaxoshwa kodwa sitothola lokunenguko kusasa ebusuku uma uthu naye uthu nelicala lalokho ngiyatibuta ukuthi ingabe yini lele kuhola uNkulunkulu angeke aze akuhole akuphambukise evini. Uyokugcina unelive ngoba leyo yimithetho yaNkulunkulu qobo lwakhe yelibandla lakhe kubantu bakhe besifazane nakwesilisa. Yebo-ke uthi akungilimadi kwenda lokhu noma lokho, akulimadi livi lithi kuyakulimada. Uthi uma moya longcwele akini uyoniholela evini ngco, angeke kube khona kubhaca ngelicembe. Nkulunkulu akatendi tinguquko noma kubhaca ngelicembe, wenda luphawu wena uhambe kulo. Ngulokho kuphela, kunjalo kuwo wonke umuntu, uta ngendlela lefanako. Petro wathi, phendukani ngulo nalowo wena, nibhaphathizwe ngulo nalowo wena egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu, khona-ke niyokwemukela siphiwo samoya longcwele. Niyabona na, ngiloko-ke sifanele sishaye kulelo layini. Manje angikaconzi kunilimada, nginithanda kakhulu. Kodwa mnakethu Thathi, uyaconza yini nge, kuthi ngiyathi ukuthi ngitokuma etinsukwini tekugcina kulolo vuko, nalesithukulwane lesi sebantu, bese ngiyaphendvula mayelana nalelivi na. Namoya loyingcwele akhombisa loku, nami ngilishumayela ngaleyanga esheya, nitomaphi na, niyohambisana kanjani nako na. Ungeke ukwende mngani, ungakwendi, manje kuyekeleni lokho, noma ngabe ngikuphi leni kwendako, lokungakafanele kuyekeleni. Wena uthi angeke ngikhone, ngako awukabi nawo lo mgcumo ngekhathi kuwe. Uma moya loyingcwele efika, ukupha emandla etikwelive, uthi uma nilalelani kuthi wathini, uma nithanda live noma tintfo telive, kungoba luthando lwaNkulunkulu alukho kini. Manje akukho kubhaca ngelicembe, uyakucacisa futhi sifanele sikhuphukele kulolo phawu. Ngiyathi ukuthi nicabanga ukuthi ngimubi kabi, kodwa ngimubi kabi ngaloku ugcwele njengamanje. Niyabona na, lalelani, loko kuliciniso. Manje khuphukela kuye mnakethu Thathe. Ningawavumeli lamanye ala makolishi lahlakaniphile akulenzawo anitshele ukuthi oh, lolo luhlobo loludzala lwemuntu losidzala. Uma kuluhlobo loludzala lwemuntu losidzala, kusho ukuthi-ke naNkulunkulu uluhlobo loludzala lwemuntu losidzala. Futhi uma uNkulunkulu angumuntu losidzala, kusho ukuthi nginguye-ke nami. Amen. Ngifuna kuba njengaye, leni na moya wakhe ukimi lolamba omele abita yonke into lephambene nelivi. Uma abantu bathi kuyalunga nje, oh, uma indoda idlala emakhadi lamancane kuthi atijabulise, bese uthi nje kugembula ngazuka noma lababili, kulungile. Unkulunkulu uthi akalungi. Oh, uma nje uthi kunatha tshwala lobuhle bekutijabulisa, bese nje kuthi kuba mnanzi kanye nje emva kwesikhashana. Kodwa uNkulunkulu wathi maye kuye. Oh, wena uthi kulungile mnakethu Branham, ngihulathe inwele tami ngenxa yento sibili. Wesifazane uyadi, bonke labanye besifazane bayakwenda. Angikhathali ukuthi bonke labanye besifazane bendani, abasizo sibonelo sakho, noma abasuye basu wakho. Uma unamoya longcwele ngekhathi kuwe, uyolandzela imiyalo yakhe, ungabi nanzaba ukuthi bantu bathini ngawe. Yebo-ke mnakethu Branham, kuthi nje kushisa kakhulu, futhi kumele nje ngigcoke letimpahla letincane letithithethide. Sihogo sishisa kwendlula lokho Thathe lothandekako. Ake ngikutshele lokho, futhi ungalokothi, nikukhumbule lokho. Namoya longcwele sonke sikhathi uyoniholela eqinisweni, kuthi liciniso lakhe livi, livi lami liliciniso. Akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga, kodwa lami libe liciniso. Futhi cabanga nje, sinengiso, ungakucabanga nje. Leli ligama lelibi kabi kuthi lingashiwo ngumfundisi, kodwa ngike ngangena etindlini nekuphumula tetindzawo lapho kuyaye kuvele uvele ukhweshele emuva uphume, cishe kwakunjalo nje netintfo letingcolile elubonzeni. Ngacabanga, yini indzaba abantu batehlise kangaka eveni na? Kuthi kunuka. Kuthi uma ngihamba ngiyongena kuleto tindzawo, bengihlale ngicabanga, kunuka lokunjepho. Nginga ekhathi lapho ngangibamba impumulo yami kanjena, kuthi ngigeze tandla tami. Ngangesaba kuthi ngithothi ngibamba umshudo emnyango, kuthi kube nemagciwane esifo sagcunsula netinto. Kuthi ngacabanga, oh, ngalelinye lilanga ngime esikhumulweni setindiza, lenye yaleto tindzawo lengake ngangena kuyo, noma endzaweni yajantshi westimela ngangena kuloko. Kuthi ngacabanga, oh, Nkosi yami. Futhi lokuthite kwathi kimi, linuka kanjalo-ke live kuNkulunkulu, kuzinengiso. Ngacabanga uma ngibona wesifazane ehla ngesitaladi athethwele nje kanjalo futhi agqoke timpahla tebesilisa kubukeka kanjalo ke kuNkulunkulu. Kusinengiso yindwe lengcolile futhi lenukako phambi kwaNkulunkulu. Noko uyovele athiyele esontweni njengelisonto bese uyahlobisa. Kuyowehlela wesilisa lapho futhi anathe futhi akhohlise futhi athanze imali futhi akhohlise makhelwane wakhe nako konke lokunye kuthi athole imali lethe gcaca bese wenda letindlo ledi futhi agembule futhi abheme futhi anathe futhi aqambe emanga esuke lapho aye esontweni efike afakaze. Sinengiso kungcola lelo libandla lethi hlakaniphi uthi yebo ke ngiyasonta yebo bese bathi kukhipha inkonzo imizuzu lelishumi nesihlanu kuze onke emadikoni nabo bonke bakhone kuyobhema nemfundisi naye ngaphambi kwekuthi nibuye nibuyele nibe nenkonzo. Ngitshele tehlukanise nako konke lokungcolile ningcolisa umtimba ngito ugubhisa uNkulunkulu wathi uyokwenda. Futhi namuhla ethi kwemdlavuza ubanga amaphesenti langamashumi layimfica nendvo ekufa ngemdlavuza wemphimbo nemaphaphu ubangelwa kubhema bosikilidi. Ningcolisa umtimba ngitowubhubhisa kodwa baphikelele ngco esihogweni bagicika kanjalo abadi. Futhi lomunye umshumayeli eme epulpiti anetici letine aphuma ekolishi abhema cobo lwakhe. Ake ngikutshele lokutsite mnakethu moya longcwele wathunyelwa kubita besilisa nebesifazane baphume kuleyo ndlo dehlukanise. Leli gama lelithi libandla lichaza kwehlukaniswa kumane emkhathini wabo kwasho libhayibheli ningathinzi lokungcolile kwabo uthi ngiyonemukela uthi niyoba ngamadodzana emadodzakati kimi uthi ngiyoba uNkulunkulu kini. Ohe angikaconzi kona kuba lihlata kodwa ngiconze kuba cotho nekuba neliciniso yebo mnumzane. Oh intombi lembi kangaka pho besilisa nani besifazane sime kuphi thine namhla na sikuphi na ake sime. Ngalo lobunye busuku ngale kwesihlalo lesincane lesidzala laphaya ekamelweni futhi sekufanele ngivale sihlalo lesidzadlana lesigocwako emva kokukhuleka tinsuku letintsathu noma letine ngako ngafinyelela kulenye indzawo ngihamba lapho futhi ngicabanga oNkulunkulu futhi ngafinyelela kulenye indzawo ngaze ngangabe ngisathi ukuthi kumele ngendeni ngathi uNkulunkulu sisekupheleni kwemgwaqo futhi ngiyaconza ukuthi ngibe ngilonga naki ngibe netimemo lokwakufanele ngiye kuto futhi ngikhathele futhi ngingakwenti ngase ngiyacabanga ke kuthi kwangathi ngiyayibona inkosi yami iyenza ngaleya ebumnyameni ngesikhathi seyikhathele kakhulu sekulukhuni ngisho ukuthi iphakamisele unyawo emva kwalolunye kodwa yayingayamela lowesifazane wasenayini kwase kukhishwa umfana lapho lobekafile yade yaya ngale yatsinza luhlaka futhi yasebenzisa lawo mandla lamancane lebeka kuyo kuvusa lo mfana. Yebo ke ngikhathele kanjani na yini indzaba ngami inkosi na lapha ngiyacabanga yebo ke sengiyaguga angeke ngisakhona kukwenda. Kwakukhona Mosi uNkulunkulu ofanako lengumkhondako wema ngaleya anelikhulu nemashumi lamabili eminyaka budzala. Kwakukhona Caleb wema amdzala ngeminyaka lengemashumi layimfica aphethe inkemba esandleni sakhe wase uthi Joshua wabeka lenkemba esandleni sami eminyakeni lengemashumi lamane leyendlula bekasane mashumi lasiphohlonga ngaleso sikhathi wathi ngisengulowo muntu lokahle nanamuhla njengoba nganginjalo ngaleso sikhathi. Amen. Ngathi uNkulunkulu banemusa kimi. Ngathi yebo ke buka lapha ngihlala njalo futhi ngathatha umkami emuva lapha ya esandla ethi kwaleli iBhayibheli naseBhayibhelini lakhe lelincane ngase ngithi sithandwa bengisola umcabanga lokuphambene esibili moya lengcwele uyangisola ngekhathi kwami. Ngathi ngicabanga ngaletho dikwireli ngaleyana ngicabanga hethi right emuva lapha ya nebafanyana ngicabanga ngaloko uNkulunkulu lakwendile akhombisa ukuthi bekaNkulunkulu lokwathi kudala. Haleluya. Ngacabanga ungitshele lokho eminyakeni ledlulile angiyukuyekela angiyuze ngikushiye akukho muntu loyo kuma phambi kwakho donke tinsuku tekuphila kwakho ngiyoba nawe futhi kusukela kulesandla lesi sekuhlola lokufihlakele kuyofika lapho khona uyoze wathi imfiso enhlitiyo emva kwaloko kuyondlondlobala kuye etulu. Umnyaka emva kwaloko kwafakazeleka kuthi kuphelele umhlaba wonke naku kufika loku lena lenye inkonzo lenkulu lekwendlula khashane kakhulu loko. Ngathi sithandwa, ngithatha sandla sakho, ngekusithwa uNkulunkulu nemusa kaNkulunkulu. Ungaphindi ungivumele ngibe naloku phambene futhi. Angiqhubekele kule mvuselelo lapha, kuthi ngishumayele kwangathi angaze phambilini. Angihambe lapha, kuthi kuqala ungweliseke mina lucuco. Bese ngendela abantu indlela. Kuthi tono lekungetami, kunganaki kwami, kube ngaphansi kwengadi, emaphutha ami abe ngaphansi kwengadi, kuze ngiphume ngihambe futhi ngithi ngilandzeleni bantu kunjalo. Ngiyakutonza kubona umnakethu athi hamba ukwende. Ngithanda kubona umuntu othola indlela kuthi akwende. Yebo mnumzane. Lapha esikhathini lesendlulile, sasinemlilo endasedolobheni lapha. Inkampani iPuff Oil iyala ideka ngemlilo. Bemnyango wetecima mlilo wase Jeffersonville endasi lapha ya. Nemngane wami indoda lelungile beyangake ejwayeli imililo lemikhulu kanjalo. Beyahamba lapho athi thunyisani emanti amancane ngalapha bafana. Thunyisani emanti amancane ngalapha. Naku ukuthi ayiClarksville encane lapho ncencencence yagijimela etulu lapho wase uthi induna yemlilo yagcuma yehla yathi thunyisani emanti amancane phansi ngalapha. Shale lifastelo phansi ngalapha. Thunyisani emanti amancane lapha ya. Kodwa ngishekwe emfula kwefika emadoda etecima mlilo laceceshiwe lavela eLouisville. Lelo huka lelikhulu lelilati lathi nalima nje induna yabe seyise kugcineni kwelilati. Ngesikhathi lelilati likhuphuka beyise sihlokweni yaphosa lizembelayo ingake fiki lapho yashala ifastelo laphuma yathi wothani bafana ngulokho-ke umlilo wacima emizuzwini lembalwa. Akusiko nje kuthi thunyisani emanti amancane lapha, thunyisani emanti amancane laphaya, kunikhumbuta labanye balabashumayeli laba labahlakaniphile. Wothani asambeni, ngiyathi ukuthi kuliqiniso, nginambithile futhi ngabona ludumo, moya longcwele uqinisile, uNkulunkulu ulungile. Ungedami lapha, utame laphaya, asihambe singene kuye, ulapha, ungewakho, uNkulunkulu wapha emandla akhe ebandleni lakhe. Akusiko ukuthunyisa ukhiphe lokhu lapha, kuthi uthunyise ukhiphe, angeke uze wende lutho. Holela phambili. Amen. Ungeke usabona ngisho nangato. Amen. Sitokwenda njani na? Umuntu ngamunye lohleti lapha ugcwaliswe ngendlo letside. Ngitobese ke ngiyavala. Ngifanele impela emva kwalokho. Ugcwaliswe ngendlo letside. Ungeke uhlale lapho ungakagcwali lutho. Unekuphila kuwe. Lokho kuphila kuyabusa. Naloko kuphila kubuswa ngumoya. Manje ungahle kube ugcwele live, uthanda live noma timbo de live, uNkulunkulu abe nemusa kuwe. Ungahle kube ugcwele tivumo kholo letivela esontweni lelitside, imithandazwana letside eloyishoko. Ucabanga ukuthi utonxusela umuntu lotside lofile, noma wente luphawu lolutside kuwe, uNkulunkulu abe nesehawu kuwe. Futhi ungahle kube ugcwele inkolo, uthi naloko kusekubi kakhulu. Kunjalo, kunjalo. IBhayibheli lathi etinsukwini tekugcina bayoba ngilabakholwa kwesibili. Banesimo sekumesaba uNkulunkulu. Banesimo sekumesaba uNkulunkulu. Kepha emandla ako bawaphika. Labo ke ubagweme. Uma ugcwele inkolo umlolusizi, inkolo nje kuphela. Uma ugcwele tivumo kholo, awathi ukuthi ukhuluma ngani. Uma ugcwele live uphumbuthekile. Bese ke futhi ungagcwala moya longcwele. Amen. Ngiyethemba ukuthi ninawo. Futhi uma ningenjalo, ngiyethemba ukuthi nitawugcwaliswa. Futhi uma senigcwele moya longcwele, yini le ninayo na? Ninemandla, nineluthando, ninekuthula. Kuthula kwami ngiyonipha kona, hayi njengelive, ngiyanipha mine. Ninekuthula, nibekweluphawu, nineluphawu. Amen. Ninekuphumula, ninenjabulo lengakhulumeke futhi nigcwele inkathimulo. Nisimisiwe, oh he, ngiloko leningiko, namoya longcwele. Nine, uma nigcwele moya longcwele, nendlulile ekufeni nangena ekuphileni, senilinzele luvuko lolukhulu elusukwini lokugcina. Even lelithako ngenkosi yethu Jesu Kristu, uthi yena lo wambona etha ngenkathimulo nangebukhosi, lwandle luyokhipha labafile balo. Imitimba lebolako yalabo labalele kuye iyo lalani kuye. Ningena kanjani kuye na? Ngamoya munye thine sonke sabhaphathiswa sibe mtimba munye. imitimba lebolako yalabo labalele kuye bayoguculwa bentiwe babe njengemitimba wakhe lucobo wenkhatimulo lapho khona angakhona kubusa tonke tintfo kuye lucobo ngeva liphimbo livela ezulwini kwasho Johane lathi kimi bhala kuthi babusisiwe labafile labafela enkosini litongena kanjani na ngamoya munye siphaphathiselwe emtimbeni labafela enkosini kusukela kulesikhathi ngoba baphumulile emisebentini yabo nemisebenti yabo iyabalandzela wamthumelela loko-ke emoya longcwele oh sibusiso lesiqinisekile Jesu ngewami ngikuye naye ukimi babe ukuye naye ukubabe nababe ukimi nami ngikuye
Jesus is mine. Oh, what a
Jesu ungewami. Oh, kunambitha ngaphambili kwengatimule bunkulunkulu. Ngindlala ifa yensinziso. Ngithengwe uNkulunkulu. Ngitelwe ngumoya wakhe. Lapho ngihlandwa engatini yakhe. Amen. Bengingeke ngikuthengise. Oh, yeah. Bonke emarubi. Nemadayimane nesiliva negolide tindzawo tekugcina ingcebo kunengcebo lengakhulunywa ngoba ngumntana wenkosi ngumntana wenkosi naJesu umsinzisi wami ungenta ngibe ngumntana wenkosi amen amen ngingeke ngikuntshintshanise ngingeke ngikuntshintshanise ngina lemibili noma leminye lemithathu imibha ngakho-ke nangu lomunye umbhalo Uma ugcwaliswe ngamoya longcwele, ngulethwe tintfo lonato, ngako-ke uyini eveni na? Umfokati. Ngiyati kutsi isikhathi sesihambile, kodwa asikahambi kakhulu kuloku. Umfokati. Oh, sitihambi futhi sibafokati lapha, sifuna lidolobha lelitako, sikephe, sekuhlenga, siyeta masinyale, utobutsa emagugu akhe aye ekhaya. Ngiyaweva emanti ahaza ngaleya emfuleni i-Ohio, ngesikhathi ngisengumshumayelo sengumfana lomtsadlana, cishe ngineminyaka lengemashumi lamabili nakubili budzala, ngihlabela lelo lapho. Futhi ngeva ngabuka etulu ngetulu kwami ngase ngivala iphimbo lelathi buka etulu naku kuta lokho kukhanya lokukhulu kulenga khona ngaleya kweta kwehlela eti kwami kwathi futhi kwathi njengoba Johane umbhaphathisi wathunyelwa kwendlulela kufika kwekucala kwaKristu wena utoba nemlayeto loyo kwendlulela kubuya kwesibili kwaKristu oh bengingakukholwa kanjani na kodwa kwenteka ngalokufanako nje futhi kusihlwa imililo yemvuselelo ivutha ngekujikeleta umhlaba wonke leli khulu libandla lelibhadelwe laNkulunkulu lathi phakamisa laphuma kuleyo ndzawo nale mikhulu imikhankaso yokuphilisa netibonakaliso netimanga nemimangaliso likhombisa kubuya ungumfokati futhi usihambi wenda tintfo letingakejwayeleki letehlukile kuloko lobe uvamise kukwenta awutiphathi njengoba wawenta bantu moya longcwele uma efika kuwe bese ugcwaliswa ngamoya longcwele utishaya indiva tintfo telive utishaya indiva tintfo letitokubangela tinkinga ukushaya indiva bese-ke uba sidalwa lesitiphatha ngalokuyincaba lintshwele lelidada lelibi kubo lolukhozi loluncane lolwachoboselwa ngaphansi kwesidleke sesikhukhukati lele ngashumayela ngalo nalapho lukhozi lunyakatisa sidleke salo usidalwa lesibukeka sihlekisa kubo kodwa ohe uhamba ukhuphuka ngemgwaco lomkhulu wenkosi amen Oh ngumgwaco lomkhulu loya ezulwini uthi ngihamba ngikhuphuka ngemgwaco lomkhulu wenkosi bathi awubuke loya mgicike longcwele lelo ntshwele lelidada lelibi nguye lowo mshumayeli ongumgicike longcwele umshumayeli lodumile loyimethodist uthite kulenye indoda namuhla eluyivili wathi ngitothanza kusitha umnakethu ubhili kodwa uyathi kuthi ngitokwenta njani na ngitolula insamo yami awudzingeki kuthi ungikhiphele kwansamo yakho mina wangikhiphela kuphila kwakhe amen kuphela nje ngitihambela ngikhuphuka ngemgwaco lomkhulu wenkosi nguloko kuphela ohe ngigcwaliswe ngamoya wakhe ngitelwe ngamoya wakhe ngahlandwa engadini yakhe haleluya ngijabulile bese ke lenye into leni yini lekwenta wende lokho na usesengumuntu kodwa yini le lekwenta ukwende na kungoba uyafika wena umoya wakho uvela ngetulu uNkulunkulu akuwe ngesikhathi ngiya eRoma ngacaphela ukuthi bona bonke bebanemoya waseRoma ngesikhathi ngiya eGreece bonke bebanemoya webuGreek ngaye eNgilandi bonke banemoya wemangisi uma uhambela etindzaweni uthola khona bese uthola umoya waseAmerica uyesabeka ngesikhathi ngiyongena emihumeni yaSan Angelo eRoma bebaneluphawu enhla lapho niyacela besifazane baseAmerica gcokanti impahla uhlonipha labafile umoya waseAmerica bacaphele behla endizeni futhi bagcokele thoda ingubo letincane futhi wonke umuntu uhamba ayobabuka futhi naku kufika nkosatana America lowo ngumoya waseAmerica ungavele usho ukuthi uvela kuphi agcokile mfana adonsa luhlobo lwenja lenzadlana lenembumulo lenze emva kwakhe kunjalo oh ya uyi yena uyiAmerica nkosatana America ahamba ehla niyati akukumele kanjalo leni na unemoya waseAmerica Gepha Jesu wathi wafakaza ngekumelana nako ngalolo suku wathi nine nivela kulomhlaba phansi mina ngiwasetulu futhi uma unemoya waKristu kuwe wena uwasetulu ngako ke usihambi lapha kodwa unemvelo yenzawo lovela kuyo ngulobo lengitama kukusho UmRoma uma etha lapha wena inhloko yakhe nelijalimane elithi angalapha uAmerica uya ngale leni na ninemimoya yalawo mafe lenivela kuwo ngiloko lokusenda sehluke kakhulu kangaka even nivela ngetulu nitelwe nidakamuti talomunye umbuso niyakukholwa na unguloko ke moya longcwele uwe kukwenta ube sakhamuti sembuso kaNkulunkulu
Then if you are a citizen of the kingdom of God,
bese ke uma usakhamuti sembuso kaNkulunkulu, ukwenda utiphathe kanjani na? Njengoba uNkulunkulu enda embusweni wakhe.
Now what does God do in his kingdom?
Manje uNkulunkulu wendani embusweni wakhe na? Bungcwele, kulunga, bumsulwa bemcabango, bumsulwa bengcondo. Emandla neluthando. Buya kulaba lahlekile. Uphilisa labagulako. Kwenda imimangaliso, kwenda tindwa letinkulu. Bese ke even ubukeka uluhlanya, futhi bathi labo bafo baphambene enhloko yabo, niyabona na. Kodwa usakhamuti sembuso, lomunye nje futhi umbhalo munye. Uma nifuna ukubhala phansi, Johane 12:24, ake nginicaphunele wona masinyane nje. Jesu wathi, uma inhlavu yakolo iwela emhlabathini, ngaphandle ike ife, ingeke yatsela lokunye kuphila. Manje bukani kuPaula kunye kwekuvala manje futhi khumbulani ke ngekwelucobo ku manje kini nine bantu kumcoka ngekwelucobo futhi kudzingekile futhi kuyaphoceleka futhi kucindzethelekile kuthi nemukele moya longcwele manje ngoba uma ningamemukeli ningeke nite eluvukweni manje caphelani uNkulunkulu angeke ephule imithetho yakhe siyakwazi lokho ulandzela imithetho yakhe Manje lu luhlavu lwakolo noma luhlavu sitothatha lona njengoba Jesu asho lapho impela lu luhlavu eBhayibhelini bengifunda ngalo nje namuhla uconziswa etimbewini teflax noma nguyipi inhlobo yembewu kodwa kolo ibhali ileyizi noma lokunye nje luhlavu kodwa uma luhlavu lwakolo luwela emhlabathini manje kune sonke lapha sibonile siyathi kuthi lokhu kuyendeka Uhlavu lakolo noma uhlavu lombila ungabukeka luphelele ncono futhi ulufake emhlabathini futhi uma lolo hlavu lunekuphila lokungapheli lutoku yaphansi namuhla lubuye lutivete esicwini lubuye lubuyele phansi futhi luye etulu futhi lubuye lubuyele phansi kuphila lokungapheli kwalo Uma lolo hlavu lungenaso sakhi impilo kulo akunandzaba ukuthi lubukeka kahle kanjani angeke luze lumile lutoya emhlabathini lubole futhi kungulokho ke ingxenye yayo letintfo tingasetshentiselwa kuvunzisa netintfo emhlabathini kodwa mayelana nekutsi ibe iphile futhi ayiyuze iphile ngaphandle uma inekuphila lokungapheli kuyo noma ngubani uyakwati loko ungeke nje ngaba khona emadoda lamabili yenye yawo impela nje omabili afane impela lenye yawo ingaba ngumuntu lolungile ingenta imisebenti lekahle ingenta nalokunye kodwa uma leyo ndvotha ingenako kuphila lokuphakathi kuyo ayuze ivuke ekuvukeni kufeni ingeke ikwende akukho lutho lapho lolutho ovuka akukho lokuthi oyikhuphula akukho kuphila ngako niyabona mina ke lothandzekako Sathi lothandzekako uma umuntu angakatyalwa kabusha angeke enhlobo nje abuyela kulombuso angeke uma luhlavu lwakolo lungawele emhlabathini lufe beyakhuluma ngaye ligcobo kodwa bekanako kungesiko kuphila lokungapheli bekane kuphila lokuphakathi nalokuphila lanipha kona kuze nibe nenhlobo yinye yekuphila manje uma unekuphila kwebuntu nje lokwenele ukuthi kukuhambise ukujikeletisa futhi ukhanuke lowo lophila ekutamaseni ufile asaphila ngeke uvuke ungaba intombatana leyatiwa kakhulu esikolweni ungaba intombatana leyatiwa kakhulu emdlalweni wemakhadi emmangweni wakini ungaba ngowesifazane ogcoka kahle kube ndlula bonke eveni ungaba ngilomuhle kakhulu ungaba ngilowakheke kahle kakhulu ungaba sithixo kumyeni wakho ungaba ngito tonke letintlo leti lesingathi loko kuhle kakhulu kodwa thatha uma ungenaye emoya longcwele kuwe lokuphila lokuphakathi ekupheleni kwalomgwaqo uphelile wena futhi angikhathali ukuthi ubukeka kanjani noma letinto leti tinjani noma awuthanda abantu noma uthanda abantu kangakanani kuthi umuhle noma umubi kangakanani uma unekuphila lokuphakathi lapho uyophila phakathi naphakathi lapho inyeti netinganyeti sekungasekho nemhlaba sewukhale wabheka etinsabeni netingwathule nayo yonke into yende njalo awusekho nemhlaba uqathuta njengendvotha letsakiwe iya ekhaya ebusuku netinganyeti tale kukhanya futhi tiwe emazulwini nenyeti iguquke ingadi nelilanga likhophote lifihle buso balo lapho tibona indvodzana yemuntu ida uyokhanya ekulungeni kwaJesu Kristu kuthi uphume ethuneni njengalomncane wesifazane lomuhle kuthi uthathe wakakho futhi niphile phakathi naphakathi naphakathi nayo yonke iminyaka yaphakathi niyobe nisolo nisaphila uwaloko ke moya longcwele Uma uva kudonsa lokuncane nje ungakucoshi yini moya longcwele na uNkulunkulu kuwe ungewani na ukuchuba umsebenti wakhe emkhathini webantu bakhe kubutsisa ndzawonye libandla lakhe kuletha libandla endzaweni kulolu suku khashane lengale kweluthela iMethodist nemaPentecostal endzaweni yekubekwa kwemntwana nemusa wekuhlwithwa kuthi uma lengxenye yelibandla uma moya angena kuleli bandla lapha liyovele livuke futhi liyokhipha likhiphe bonke labahlenyiwe labathinze lowo moya lawo maluthela lema lapho nako konke kukhanya lebekanako ekulungisisweni lawo maMethodist lawela esiyilweni futhi bawathela ngemande ebusweni bawo moya ubashaya ngekungcweliswa lawo maPentecostal lebekahamba ehla enyuka ngesitaladi futhi bababita ngetilimi teliphaphu futhi labakwitilizako nangelulwimi lwelihansi nako konke kwaloko bayokuma ekulungeni emehlweni kaNkulunkulu ngalolo suku ngalokuqinisekile nje njengoba leli Bhayibheli lime lapha uma ningikholwa ukuthi ngingceke ningibita ngemprofeti wakhe angitibiti ngaloko kodwa lalelani nginitshela egameni lenkhosi labo laba kuKristu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye ekubuyeni kwakhe ekuvukeni kufeni futhi ngilabo kuphela laba kuKristu singena kanjani kuKristu bahlobo na ngesivumo kholo sinye nesonge sihlangene ekhatsi na cha ngekuqhawulana ngetandla sine sonke sithonselwe ekhatsi na cha ngemandi manje nje sine sonke siphaphathiselwe kuona cha noma ngelihlelo linye sine sonke sihlelelwe kulona cha kodwa ngebase Korinte bekuqala 12:13 ngamoya munye moya loyingcwele umoya kaNkulunkulu sinesonke iMethodist iBaptist iLuthera Presbyterian sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena lugcobo asekukhanyeni sinenhlanganyelo lomunye nalomunye ngengathi yaJesu Kristu invotsa neNkulunkulu iyasihlanda kuko konke kungalungi ngamoya munye sinesonke sabhaphathiswa sabamtimba munye futhi sendiwe bahlanganyeli bemusa wakhe ngeke uye ekwahlulelweni loyo lova emave ami futhi akholwe akekho umuntu longakholwa ate athole moya longcwele futhi akholwe nguloyo longithumile lapho moya longcwele sekafakazile ngekuvuka kwakhe unekuphila lokuphakathe akasayukuya ekwahlulelweni kodwa wendlulile kufene wangena ekuphileni yini na awuyuze ukubambe kwehlulelo awuyuze ume esihlalweni lesimhlophe sebukhosi ukuthi wehlulelwe uhlangabetana nekwahlulelwa kwakho khona lapha sewukwedlulile kwehlulelwa kwakho uma sewendlulile wabese uthi angikalungi nekufunda kwami akukalungi inkosi woda ungene kimi ungithathe ungihole inkosi angikhathali ukuthi lelive lelihlanyako lithini ngihole inkosi ngamoya wakho Sewehluleleke lapho. Dehlulele unjengesilima saKristu, uthi ekulungeni kwakhe. Ngalolo suku siyoma sesingenakufa nekufana naye. Indlela inye kuphela. Kanjani na? Ngamoya munye sinesonke sipapatiselwe emtimbeni munye. Uthi uma ukulomtimba kwehlulela sekuvele kwehlulele lo mtimba uthi sewumemukele njengenhlawulo yesono sakho wena uthi ngikwendile lokho mina kethu Branham ngakho ke uma moya longcwele sekabuyile futhi wakubeka luphawu njengesibonakaliso lo moya ukuletha emtimbeni waKristu uyayifulathela lelenye indlela uthi usidalwa lesisha kuKristu Jesu wendlulile ekufeni wangena ekuphileni into letinzala wendlulile Futhi sewumusha kuKristu. Amen.
Please let me persuade
you. Oh, Satani. Ake ngikuncenge mnakethu longumKristu noma thathe. Ningayivumeli lemvuselelo inendlule. Nifanele nemukele moya longcwele. Uyini yena? Ungumoya kaNkulunkulu. Wawuwa kwendani na? Kuthi unihole, unicondzise, unigcwalise. Uningcwelise unibitele ngaphandle ningene ebandleni yini libandla lichaza ukuthini leli gama lelithi libandla na lababitelwe ngaphandle behlukaniswa oh ngingathatha ishumayelo kuloko khona manje lababitelwe ngaphandle behlukaniswa bafokati labakweshile even Sihambi nemfokati sidisho ukuthi lapha asinali dolopha lasemhlabeni lesifisa ukuhlala kulo oh hey njenga Abraham na Isaka na Jakobe bahamba bahlala emathendeni even bavuma ukuthi bebathi hambi nebafokati intalo yelifa lifa emuva lapha ya babe indlalifa letintalo tabo futhi bebafuna lidolopha lelo umakhi nemendi walo lebeka ngukhulunkulu amen bebafunisisa futhi namuhla intalo yabo isafuna lidolopha ithi angifuni ukuthi linganisa nalelive angifuni lutho lalelive ngiyafuna ngifuna lidolopha lelakhiwe lalingana nhlangothi totine Ngifuna lidolopha lelinekuphila lokuphakathe lapho lilanga lingeke lisashona khona lapho budzala bungeke busaba khona lapho indvamu lemnyama yekuzila ingeke isaba khona emshudweni wemnyango noma lithuna eceleni kweligcuma ngifuna lelo dolopha lelo umakhi nemendi walo waNkulunkulu yinye kuphela indlela yokuthola kwaba khona litshe lelahleshulwa enzabeni ngaphandle kwetandla lelagicikela emhlabeni lawufihlida wase uba njengakolo noma emakhoba etibuyeni akuthi lelotshe Kristu Jesu lelotshe lelikhubanako even litshe lesikhubekiso litshe lekuhlekwa sikhubekiso ebandleni Kodwa litshe leliyimagnethi leliligugu kulokholwako litshe lesiqiniseko litshe lekuphumula oh hey ngiphumula ngiyathi ukuthi ngendlulile ekufeni ngangena ekuphileni umphefumulo wami usekuphumuleni Oh, wotani kimi nina nonke lenikhathele naleni sindvako. Mina ngitoni phumuta emphefumulweni wenu. Si, sibonakaliso lokuthi okhulunywa kabi ngaso. Kwasho umprofeti kuMaria. Kuyoba sibonakaliso impela, kuyoba ngiso. Kodwa siyoba siciniseko. Siyoba luthando, siyoba kweneliseka. Siyoba into loyatiko ukuthi wendlulile ekufeni wangena ekuphileni.
My brother, my sister, as your brother.
Nakethu thathe wethu. Njengemnakeni, njengenceku yenu kuKristu. Ake nginincenge njengenhlitiyo yami yonke. Ungakuvumeli lokhu kwecengetulu kwenhloko yakho noma kwendlule eceleni kwakho noma ngaphansi kwakho. Wemukele ngenhlitiyo yakho futhi uyoba ngumuntu lothokotile emhlabeni. Angikwethembisi ukuthi uzothola sigidi semadola. Cha mina umzali, mina ke Thuliyo ngicabanga ukuthi sekube kunengi lokho kwethenjiswa manje. Digidi temadola, dinvo labehlukene labatikhulumile. Kube bewungumKristu, bewuyothola sigidi semadola futhi uyoba ngumuntu lonjingile. Anginethembisi lutho. Nginethembisa lokhu, into kuphela lenginganethembisa yona yinsinziso yakhe, umusa wakhe, kwenele sonke sivivinyo. Bantu ePentecost abazange bakufune ngisho lokho lebebanako. Manje ukhuluma ngabo sothigitsi abazange bakufune lokho lebebanako. Sathe enje ngitothanda ukuva wena nagethi nihlabela ngalolunye lwalethi insuku lethi. Ukuphi yena liviki lekubuya ekhaya ngalolunye lwalethi insuku lethi. Labane ngibabo sebendlulile beca umncele kusukela ngaleso sikhathi. Oh hey, abacelanga timbo letinkulu, abayicelanga imali leni na. Petro wathi siliva negolide anginalo, kodwa lokho lenginako ngitokupha kona. Futhi ngisho lokho kusihlwa bangani, imfokodo, luthando, siciniseko lelenginako kwaKristu nekuvuka ekufeni kwakhe. Lokho lenginako ngininika kona, ngininika kona njengebantwana bankulunkulu. Uthi uyeta uhlale esiphambanweni uma uNkulunkulu akubitile. Uthi ungasukumi. Uma ufika kusasa ebusuku, uta utongena lapha uhlale kuze kuphele. Noma wenyuke futhi lidokhuleka futhi sikubeke tandla. Hamba lolo luhlelo lweBhayibheli. Bababeka tandla ukuthi bemukele moya longcwele. Sidobese ke sesiyahamba, uhambe uye ekhaya lakho. Uma uhlala khona lapho nje, uma uhlala busuku bonke, hlala kuze kube ngakusasa. Hlala kuze kube ngakusasa. Hlala kuze kuphele emaholidi. Hlala kuze kube lwekucala eminyakeni. Futhi uqhubeke uhlale, hlala kuze. Kuthi noma ngabe yini lesifundisako kusasa ebusuku, nikhombise eBhayibhelini ukuthi kutofikani. Kuyofika. Futhi lapho kufika khona ke akukho madimoni lenele ekuhluphekene. Uyathi ukuthi wendlulile kufeni wangena ekuphileni. Usidalwa lesisha kuKristu Jesu. Insimbi tekuthokota tasezulwini tiyokhala. Nakethi othali ngiyakutshela kuvele kukubasele umlilo. Nangu umfana lomdzala ahleti lapha, umnakethi wami lomdzala. Leso kwakusigebengu sihamba sinetibhamu emaxeleni kuso. Sifuna umuntu ngasekoneni lothithe ukuthi babasakade ubuchopho babo. Pho kwendekani na? Ngalelinye lilanga wabuka wase uyakholelwa ekuphileni. Wase uyahamba uyachubeka. Walandzela tinkonzo tami futhi lomfota tani angenako lokwenele langakudla. Futhi waqambalala walala emahlathini ngaseceleni kwelithende. Alambile futhi omile. Futhi ngalelinye lilanga moya loyingcwele wefika. Oh mnakethu, wakugucula. Awukuguculanga na? Waletha kuphila, wasusa kufa, inzondo yahamba, neluthando lwangena. Oh he, butha nekucabana, konke kwawela le, kuphila lokusha kwangena. Buka lapha kulabanye nalabanye, labanye nalabanye, nangephandle kuze kuyophumela lapho. Oh, insimbi tekuthokota tasezulwini tiyakhala, bangani, ayikho indlela lengingakuchaza ngayo. Lalelani, kude ngishiye lokhu. Uma bewubukholiwe bufakazi bami njengenxebe yaKristu, futhi ngitame kunikhombisa lokuseBhayibhelini laNkulunkulu ukuthi kuliciniso. Futhi uma emavi ami angabonakala kwangathi athe kungejwayeleki kancane ngalokhu, bukani leso sithombe even lesayensi. Bukisisani sithelo kuthi lensika yemlilo leyahola abantwana baka-Israyeli. Bukisisani sithelo lesithelako. Bukani kuthi yendani, kuthi ikhulumani. Akusimi lo lokhulumako, nguye lo lokhuluma ngani. Niyabona? Akusimi lo lobona umbono, nguye lo lokhuluma ngani. Akusimi lo lophilisa labagulako, nguye lo losekhathi kini lophilisa labagulako. Akusimi lo loshumayelako, ngiligwala nje lelisemuva, futhi ngibalekele wona kanye nje lowo mcabango, kodwa nguye lo lokhuluma konke. Angilathi livi, kodwa yena uyalathi. Kungiloko-ke, kungiloko-ke, kungiloko. Futhi nanguya, naleyo ngelosi yankulunkulu lefanako, ikhona lapha kule sakhiwo kusihlwa. Oh, ngimthanda kanjani pho? Manje bangakhi labafuna kwemukela moya longcwele na? Asihlole timpilo tethu. Bangakhi labasengake memukele, kepha labafunako na? Phakamisa sandla sakho uthi mina ke Branham, ekujuleni kwenhliziyo yami, ngifuna kwemukela moya longcwele. Nkulunkulu anibusise nzawo tonke. Bangakhi kini lesebamemukele, futhi labafuna kuhamba njengoba benda etentweni 4. Uthi, oh Nkosi, yelula sanda sakho, kuthi uphilise, kuthi ukhombise tibonakaliso netimanga egameni lemntwana wakho longcwele Jesu. Futhi ungiphe sonke sibinzi neluthando ukuthi ngikhulume nekugcwaliswa lokusha na. Yebo, nasi nesami futhi, uNkulunkulu ngiphe yena. Asikhothamise tinhloko tethu ekujuleni kwebucotho. Nguloyo muntu akati bambele sifiso sakhe enhlitweni yakho. Nkosi Jesu, siyawuvala lo mbuthano lomncane kusihlwa emva kwenhlanganyelo evini namoya longcwele. Usibusise kanjani pho yena futhi wathululela etinhlitweni tethu emafutha elivi lakhe. Kunebafundisi, kunebesilisa lapha, bonke lebebakuyo yonke inzima yempilo, lese banambithe futhi babona ukuthi inkosi ilungile. Sesiyathi manje ukuthi moya longcwele uyini. Sethembiso sankulunkulu, kuphila lokuphakathi kulabo labakholwayo. Futhi siyathi ukuthi moya longcwele wawungumoya waJesu Kristu lothunyelwe wabuya, futhi ukithi namuhla, njengoba nkulunkulu bekangethulu kwethu kuleyo nsika yemlilo. Ngaleso sikhathi wahamba nathi ekhathi emtimbeni lowawubitwa nga-Emmanuel, nkulunkulu unathi, futhi manje ungekhathi kithi ngamoya loyingcwele. Nkulunkulu ngekhathi kithi. Oh, Jesu wathi, ngalolo suku niyokwati nine kuthi ngikubabe, nani nikimi, nami ngikini. Niyokuconza ngalolo suku ngoba nisevele bumnyama ngikusho manje, kodwa ngalolo suku niyoconza. Babe, bekungeke kwendiwe kucace kuphelele, ngoba ngaleso sikhathi besingeke sibe nalutho lesingaba nelukholo lwabo. Kodwa yonke imisebenzi yankulunkulu ibuswa kukholwa. Futhi ngekukholwa evini lakho ebufakazini bamoya longcwele, lesesimathi manje, ngiyanxusa ukuthi wonke umphefumulo lolambile losekhathi lapha utogcwaliswa ngamoya longcwele. Labo labangenawo, futhi labawulambele, khumbula nje. Singathi kubo Nkosi, njengalokhu lowakusho, nibusisiwe uma nilamba futhi nome, niyosusiswa, leso sithembiso. Futhi, kubusisekile ngisho kulamba, nibusisekile ngisho nasekwatini ukuthi Nkulunkulu sewukhulumile kini, ngoba kwathi, akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angakamdonsi kucala. Futhi Nkosi, labo lababomkantshi ubovu labadala lapha, baphakamisa tandla tabo nesami siphakamile. Oh Nkosi, siphe kucina, usiphe emandla, kwelula sandla semntwana wakho longcwele Jesu, kuthi tibonakaliswe netimanga tendeke, kuthi kube yinkonzo lejule kakhulu, indlo lenkulu kunaloko lokwake kwendeni. Siphe sibinzi neluthando, kuthi sikhulume kubantu, siphe kona Nkosi, bani nathi etinweni tonke, sicela egameni laJesu. Kuthi kusasa ebusuku Nkosi, kwangathi kungavela kuvunguta kwemoya lonemandla, kuwele kule sakhiwo, kuze kube njengalolunye lusuku lwePentekoste. Sisekelo sesibekiwe, yonke into ime ngemumo, tingabi tibulewe, emathole lakhuluphele, abulewe, tihanqa tibulewe, litafula selidekiwe, timenywa timenywa. Oh Nkosi, thumela ijubhili yePentekosti kusasa ebusuku kule sakhiwo, ugcwalise wonke umphefumulo ngempaphathiso wamoya longcwele. Siphe kona Babe, sikucela egameni laJesu. Amen. Z siyofunda tintfo letinengi siyoba nelihapu lelakhiwe ngegolide mhlawumbe tinsinga letinkulungwane siyohlabela simemete sidanse lapho liwundlu liyodomisa tinyembe titetu siyoba nalinye likhaya livingi lelihle lokubuya ekhaya iminyaka lelishumi letinkulungwane yekucala amen ingati leligugu yendotsana yankulunkulu lucobo ihlandile yangcwalisa bantu labamangalisako beligama lakhe futhi babidwa ngemlobokati nalokunje lapha banganakwa futhi bathelelwa ngalelinye lilanga ingosi yoletha labo labakhethiwe ngekhathi kwelisango futhi lofanele kuke